ngifuna laba recordako babambe lokhu umzuzwana nje ngaphambi kokuthi ni recorde uma nithanda futhi sanibonani ekuseni bangani ngiyethemba ukuthi wonke umuntu utivela mbamba sihlabele ukuthi nikela kwethu lokuvamile bangeniseni wonke umuntu kanye kanye manje ngenisani labancane Amen. Anicabanga ukuthi kukhona lokumnanzi impela mayelana nalolu swane loluthadlana na. Umfolo omncane, lawo lamancane emehlo lakhanyako angibuka. Uthi kunalokuthide ngabo lokumnanzi sibili, lokumnanzi impela. Futhi babafola abancane nje labangenacala abathi lutho ngetinto telive. uNkulunkulu uniketile. Futhi niyathi kunalokuthide ngemntwana ekhaya lokubophela likhanza wonye. Kunekubopha mayelana nemntwana. Manje ngifisa kwangathi ngabe besinesikhathi lesinenge kukhuluma ngale todindlo mayelana nalabancane nangetindlo letesukene kodwa sikhathi sethu sifuca kamatima sendela sikhathi kuthi sifanele sicondze ngo evini manje kulungile kulaba recordako uma bafisa kurekorda umlayeto manje ekuseni futhi kwangathi uNkulunkulu angabusisa kakhulu wonke umuntu Manje namuhla ngicabanga ukuthi akukho lutho lolunjengelive kufundwa kwelive laNkulunkulu ngifisa ngathi bekukulo lonke likhaya lapho live laNkulunkulu belitofundwa khona futhi ngifuna ngamunye wenu manje ekuseni uma ningakhona kukwenda ngisho nangesikhathi labancane bavela emagumbini abo asonto sikolo ukuthi bahloniphe ngokuthi thoba impela ngangoba kungenteka hlalani nithule futhi nilalele njengoba ngitama ngelusito laNkulunkulu kwethula umlayeto lenginikwe wona emaaweni asekhathi nebusuku ito lokusisa wendelwa libandla namuhla manje kufundwa kwembhalo kwethu kutholakala kuJoel wesibili netendo tesibili Joel 2:28 etendweni sicala nga 2:15 Akumangalisi yini ukuthi lo mprofeti akhuluma sahluko sesibili saJoel nesahluko sesibili setendo imvula yokuqala neyamuva Joel wakhuluma ngayo kulesahluko lesi lesifanako ngekukhuluma etendweni sahluko sesibili livesi lelishumi nesihlanu futhi phansi ingcenye yembhalo sifundza lokhu Ngoba laba abakatsakwa njengoba nicabanga lokhu kusengakabi ngilo li hour lesithathu lemini kodwa lokhu ngiloko lokwakhulunywa ngumprofeti Joel futhi kuyokwendeka ngetinsuku tekugcina kusho uNkulunkulu ngiyothulula umoya wami ethi kwayo yonke inyama emadvotsana nemathotsakati enu ayo profeta insizwa tenu tuyobona imibono futhi labadzala bayophupha emaphupho Nasetincekwini tami nasetikwetincekukati tami ngiyothulula umoya wami ngaleto tinsuku futhi tiyoprofetha futhi ngiyoveta timanga emazulwini ngetulu netibonakaliso emhlabeni ngaphansi ingadi nemlilo nekuthunya kwenfuthu lilanga liyoguculwa libe mnyama nenyeti ibe ingadi ngaphambi kokuthi kufike lolo suku lolukhulu nalolu nakekako lwenkhosi kuyofezeka ukuthi ngiloyo naloyo loyobita leli gama lenkhosi uyosinziswa singakhothamisa tinhloko tethu umzuzwana nje sendele umkhuleko babe wethu lonemusa babe losezulwini njengelishidi lelikhulu lalesakhiwo manje ekuseni yonke inhloko yehlela eluthulweni lwemhlaba ngekuthobeka sikhothamisa tinhloko tethu netinhlitiyo tethu ebukhaneni bakho Uthi siyakhuleka babe losezulwini ukuthi umoya loyingcwele utokuta manje ungene evini futhi ulethule kuyo yonke inhlitiyo njengoba nje linenzawo nenzawo yekulala kwangathi lingathela ngelikhulu uNkulunkulu sikhulekela ukuthi labangakholwa namuhla bangaba ngilabakholwako nekuthi emaKristu atobambelela kabusha labo labakhandlekile emgwaqweni Kwangathi labangcwele bangakhuthateka futhi kwangathi labagulako bangaphiliswa. Kuluma babe futhi kwangathi singahlanganyela ngasevini lakho njengamanje ngoba sikucela egameni lendvodzana yaNkulunkulu lethandzekako Jesu Kristu. Amen. Sihloko sami manje ekuseni uma singasibita ngokuthi kutoba ngumlayeto ebandleni emahlukana amigwaco esikhathi. Futhi sonke sikhathi etinsukwini letendlula timiselo tetikhathi tihlala njalo tifika ekupheleni kwakho futhi sifika kumahlukana amigwaco. Kunemahlukana amigwaco emgwaqweni lomkhulu. Kunemahlukana amigwaco emgwaqweni lesihamba kuyo kulelive. Kunemahlukana amigwaco kulomgwaqo lomkhulu lomzala lomuhle lesihamba kuwo siye enkathi mlweni. Futhi sonke sikhathi kubita lokungumangaliso kukhuluma ngalonemandla onke. Lonemandla onke ngulonemandla ngalokuphelele. Futhi kubita lokungumangaliso ukuthi ubonakalise lonemandla onke. Futhi ngulongumangaliso kuphela longenda lokho. Kufundisa kwelivi kuyinto lenhle kakhulu. Futhi sikuda kukholwa kuvela ngekuva nekuvalivi. Kodwa kuhlala njalo kubita lokungumangaliso kuqinisekisa ukuthi umnini mandla onke usaphila futhi uyabusa. Sifanele sibe nalokungumangaliso.
And I believe that the church is now standing on the threshold.
Futhi ngikholwa ukuthi libandla manje lime esibuyeni sekuthi bonakalisa lokukhulu lonemandla onke umhlaba loke wamadi lowake waba khona. Ekuhloleni kwami umbhalo kwesikhashana nje ngithole emahlukana emigwaco lasikhombisa lamakhulu evini lankulunkulu. Futhi sikhombisa inombolo lephelele yankulunkulu. Sine uyaphelela esikhombiseni. Wasebenza tinsuku letisithupha futhi ngelesikhombisa waphumula. Umhlaba usekhona ekubuseni kwawo etuke umhlaba lapha. Libandla lisebenza iminyaka leti nkulungwane letisithupha. Yesikhombisa sikhathi seminyaka lenkulungwane. Nato tonke letibalo leti futhi leBhayibheli tiphelele. Futhi uNkulunkulu uhlala njalo agcina sikhathi ngaletinye tikhathi kuthi sesithite kwephutha kancanyana. Noma lokuncane ucabanga lokwehlukile kancane kodwa lokho bekuhlala njalo kwentelwa inhloso. Kodwa uNkulunkulu uhlala njalo agcina sikhathi nemlayeto wakhe. Futhi ngakho namuhla ngikholwa ukuthi sibhekene nento letsite lenkulu libandla lelifanele liyati futhi liconze. Kuthi sifanele sathi ukuthi kumayelana nani konke lokhu. Futhi sikuthole evini laNkulunkulu. Ngoba ngiyakholwa ukuthi uma kungekho evini, nginekungabatha lokuncane nje. Kodwa uma livi laNkulunkulu likhuluma ngako, khona-ke Nkulunkulu, akunandzaba ukuthi kungabonakala kungulokunganaki kanjani esikweni lethu lekufundzisa. NguNkulunkulu asebenta livi lakhe. Ikhathi letiningi kuphambene nendlela yethu yokucabanga noma mhlawumbe indlela lesifundziswe ukuthi sicabange ngayo. Kodwa sifanele sibuconze lobumnini mandla onke kwaNkulunkulu uma akwenta embi kwethu. Manje asibuyele emuva kwesikhashana etingqondweni tethu futhi sidadishe imizuzu lembalwa nje. Kule minyaka lembalwa leyendlulile, yini lebeyenteka?
I believe as a minister of the gospel that
ngiyakholwa njengomshumayeli welivangeli lesiphila kulo nje ekubonakaleni lokusedhute kwesikhathi sesibili kwekubuya kwenkosi Jesu kubuya kwesibili noma kubuya kwesibili kwekucala wefika njengeluswane kulesikhathi leso uta njengenkosi yenkathi munye kutowenda imphindziselo ethi kwabo bonke labangalaleli livi laNkulunkulu. Futhi siyakholwa naso sonke lesiphithiphithi lesikhulu lesiphila kuso namuhla. Njengoba sibuka ndzawo tonke kuso sonke sandla, futhi sithathe emaphephandzaba, futhi asime sibinzi, futhi siyekele kuphithitela emsindweni kulesikhathi seminyaka lesinjena. Futhi sibukisise siphindze sibhekane nemaqiniso. Sibona ngale kwanoma nguliphi lithundile kungabada ukuthi indwe letsite nje seyitokwendeka. Futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu akakazi nangasiphi isikhathi kude lokungumangaliso noma lokunye lokuke kwenteka ngaphandle uma uNkulunkulu akubiketela ngelivi lakhe. Wakwembula, wakubeka kuze kuthi amadoda lehluleka kuhamba kuko akhone ayofanele eme embi kwakhe. Futhi uyodzingeka abe eme ngaphandle kokutilandulela. Ngoba uNkulunkulu ukwenta kucace kakhulu kuthi uma umuntu akhathathekile ngalokwenele ngako utokuthola uma ukhathathekile beungeke udle isuphu lenemphungane kuyo chamne umzane beungeke beutokwesaba kudla lobe kungabukeki nje kukahle uthi konakele ngoba uyathi kungakunika poison noma lokunye uthi kukubulale ngekhasi kancane kancane uthi nicaphelisise ngalomtimba kodwa lo mphefumulo uvumela ube lithili etintweni telife lokwatiko kuthi konakele futhi kungenta into yinye kungakuyisa ekubhujisweni noma ngabe ungawuphatha kahle kanjani lo mtimba noma kungaba kudla lokukahle kanjani noma uphila kanjani ufanele ubuyele eluthulini lwemhlaba kodwa lo mphefumulo uyophila inguna phakathi nzawana thide ngingamane ngidle isuphu leyonakele kunekuthi ngone umphefumulo wami ngetintfo talamhlabeni noma kunini umehlukana migwaco nkulunkulu sonke sikhathi ngaphambi kwekuthi emahlukana migwaco lemikhulu ifike noma kuphele sikhathi lapho acala khona indlo lensha emahlukana migwaco nalemidzala kulemisha nesimiselo sesikhathi sinye kulesinye uhlala njalo akhombisa emandla akhe umuntu kule minyaka uhlala ehluleka futhi afundzise akhwesha achaza akhwesha akhweshe kuNkulunkulu mbamba lophilako kodwa ngaphambi nje kokuthi yena abe ngemahlukana migwaco futhi angene esimiselweni sesikhathi lesisha uvela enkundleni netibonakaliso letimimangaliso kanye netimanga bekahlala njalo akwenda bukani kubhujiswa kwekucala kwemhlaba umgabanco wekucala emva kokuba umhlaba sewubunjiwe futhi uNkulunkulu wabeka umuntu emhlabeni libhayibheli lathi bacala kwakha emadolobha tinhlelo letinkulu tetakhiwo tachubeka emhlabeni kubukeni namuhla Jesu washo ngalokucacile njengoba kwakunjalo ensukwini kaNowa kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu indlo lefanako niyacaphela bese bathole indlela yokusebenta ngelithusi bese bathole indlela yokusebenta ngelithusi nangensimbi ngaphambi nje kwekubhujiswa kwemhlaba ngemandi bukani kulolu suku lesiphila kulo manje ukuthi kwakhiwa kanjani bathi bantu banza etuke kubuso bemhlaba bukani lapha kulethu ngisho nelidolobha lethu lelincane futhi sicathanise lelidolobha lelincane eminyakeni lembalwa leyendlulile leti nkulungwane letilishumi nakune manje lapha tinkulungwane letingamashumi lamabili nesikhombisa noma ngetulu nawe ungeke uthole indzawo lenkulu ngalokwenele yekudingela bologwaja kuyo ayisekho konke sengumsebenti wetindlu kunjalo kwakha kuyakhula kuyanza futhi wathi uma bacala kwanza khona-ke sono nebubi kuyangena loko ngulenye yetinsika letinkulu tetibonakaliso kuthi sisekupheleni kwemgwaco lenye yetibonakaliso letinkulu caphelani ngaleso sikhathi kwakunendlotha ligama layo lingunimrodi lwaphuma futhi wakha lidolobha lelikhulu lasebhabhiloni futhi wenta lubumbano kuwo onke la madolobha lasonzele kuthi abumbane futhi abe lidolobha linye lelikhulu futhi lelo kube yibhabhiloni nekuthi uNkulunkulu wayethelela kanjani leyo nhlangano yeluhlelo lelive kubukeni namuhla indlo lefanako lubumbano lwetisebenti umuntu batibopha ndzawonye ngetinyonyane ngetibopho letehlukene futhi ngelihlelo lelibandla luyawahlanganisa ndzawonye lubulala lamabonza lubulala lobudlelwane emkhathini webazalwane labehlukene lubumbano lesinye setibonakaliso letinkulu uNkulunkulu lasiniketa ekubhujisweni kwekucala siyakubona kubonakala lapha ekubhujisweni kwekugcina niyakubona na caphelani futhi lenye into layenda emuva lapho siyakucaphela ngesikhathi sencushuncushu lenkulu lapho inhlitiyo yabantu icala kubanza futhi ikhwesha kuNkulunkulu besifazane baba sithixo lesinjalo ngesikhathi emadodzana uNkulunkulu abona emadodzakade ebantu ukuthi mahle mahle aba luhlelo lwekulalana kubukeni namuhla lesiphila kuko hhayi kukhuluma ngekumelana nebesifazane labahloniphekile cha mnumzane bangemathuluzi kaNkulunkulu kodwa labo labangathi khathaleli bona kuthi lunenkanjani luhlangothi lolumelane nabo loluhamba hambako lushada benzisa uNkulunkulu washo njalo eBhayibhelini. Yesu wathi ngaphambi kwesikhathi sanoa ekugcineni bebashada futhi benzisa. Kuthi siphithiphithi lesikhulu sigcwele kanjani emhlabeni manje. Futhi siyakuconza lokho. Futhi into yinye leyabangela lokho. IBhayibheli lasho ukuthi imimoya lemikhulu yehla imimoya lemibi. Futhi yangena kulabantu laba futhi yenda letinto lethu. Futhi sibona imimoya lemibi lefanako isebenta elusukeni lwethu. Futhi manje caphelani futhi kuthi hayi lokho kuphela. Lapho sonke sihogo sikhululwa lonke lizulu liyakhululwa nalo. Uma sitha singena njengesikhukhula, umoya kaNkulunkulu uphakamisa lizinga kumelana naso. Futhi lamandla lamabili ahlala njalo abonakaliswa kumahlukana migwaco. Manje njengoba sibona ukuthi isikhathi Nimrodi lebekalethe lonke lolubumbano ndzawonye, futhi wenda bonke bantu ukuthi bethe eBhabhiloni futhi bangene kulolubumbano lolukhulu. Nesikhathi sabo bonke bubi buchubeka emkhathini wabesifazane ngekulalana nakanjalo njalo. Nesikhathi lesifanako uNkulunkulu bekanafakazi emhlabeni. Enoke lo ahamba naNkulunkulu angenasici. Futhi ngesikhathi lesifanako lapho bubi babuchamuka, dingelosi tabonakala emhlabeni, didalwa leti dingelosi tangena kumuntu. Umfanekiso lomuhle kakhulu wanamuhla futhi, njengoba bubi buvela, kanjalo nekubonakala kwalokuhle. Futhi caphelani emuva lapho ngalolo suku lolubi, ngaphambi nje kokubhujiswa, ngesikhathi uNkulunkulu anemuntu ngephandle ashumayela livangeli, indvodza lebhuyile, indvodza lethobekile, hayi kangako kwelive, kodwa umuntu lobekanenhlitiyo ukuthi alalele uNkulunkulu. Noa, kwakukhona Noa naEnoki bashumayela ngesikhathi lesifanako. Futhi uma nicaphela ngale esambulweni selishumi nakunye, lathi ngiyonika bofakazi bami lababili ngelusuku lokugcina. Bofakazi lababili futhi elusukwini lokugcina. Sambulo selishumi nakunye, futhi bayokwenda tibonakaliso netimanga emkhathini webantu. Bukani emuva lapho ngaleso sikhathi, njengoba Noa naEnoki bekashumayela, futhi Noa bekashumayela umlayeto lo wawubonakala uhlanya kakhulu emhlabeni. Futhi Noa naku manje. Noa bekalungisa umkhumbi, enda indzawo yokuphepha. Futhi lokho kwakungummangaliso ngekwawo. Kuthi lendvodza evendelomile lapho khona emanti angazange sefike beyilungisa umkhumbi kuntanda etikwelwandle lolunemandla lolwaluthoba lapho. Futhi athi beketa ehla avela etibhakabhakene, futhi bekakuphi na? Kodwa ngekukholwa lokungummangaliso cubo lwawo, Noa acwayisiwe nguNkulunkulu walungisa umkhumbi. Niyakubona na? Akunandzaba kuthi kwakubukeka kubulima kanjani, kuthi kwakubonakala kukuhlanya kanjani kubantu, kwakungummangaliso ngekwawo. Kubona indvodza ibethela ngesandvo, lokho kwabonakala kukungaphili enhloko. Kuphindzekile futhi namuhla, uma umuntu abalekela livangeli leNkosi Jesu Kristu lelishumayela umbhaphathiso wamoya loyingcwele, alungisele labantu tehlulelo letitako noma lihawu kuko. Nebantu belibandla lesimanje bayahleka futhi bayahlekisa futhi bathi kude lutho ngako, kuthi netinsuku temimangaliso setendlulile. Kungummangaliso libhodi leluphawu kumahlukana migwaco. Noa asebendela khashane, hayi kuthi bekanani kuphela, enda ummangaliso noma abukani bekabuka futhi ummangaliso. Nelibandla namuhla njengoba lisebenta le ngaphansi kwemsebenti wekushumayela livangeli netibonakaliso netimanga tilandzela, balungiselela ummangaliso luhlwitho lelibandla nekuya ekhaya. Balungisa abantu abenta babelula, bethulwe umthwalo etintweni telive, futhi bathole imiphefumulo yabo ibekwe ebukhoneni baNkulunkulu, kuthi uma Jesu abonakala kwesibili enkhathi emulweni, labo lesebalungele bayohlwithwa, futhi bahlwithwe kanye kanye, kuthi bamhlangabethe emoyeni, kuthi babe kanye naye. Njengoba kwakunjalo esikhathini sanowa, kuyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu. Badla, banatha, bashada, benzisa, Tonge leto tinto lenitibona tiqhubeka tendeka. Vulekani nkulunkulu phani namuhla kutsi uvule nkulunkulu uvula kuconza kwakho kutsi ubone kutsi lawa mabhodi etimphawu nemimangaliso lengethule kwemvelo ilenga ngqo embi kwethu namuhla ngekubuya kwesibili kwenkosi Jesu Kristu kutsi sikumahlukana migwaco caphelani kutsi lapho Noa aqala kwecwayisa abantu kutsi ashumayele labanengi babo bamhleka bamhalatisa ngoba umlayeto wakhe wawubonakala uphumile ngalokuphelele ekuzindleni kutsi namuhla bebangakwenta kanjani bantu namuhla uma bathi sinabodokotela labangcono kunabo bonke emhlabeni sinemitholampilo lekahle kakhulu lesike saba nayo sinako konke loku loko futhi naloko singadzingelani lalelani namuhla sithinga kuphilisa kwaNkulunkulu kabi kakhulu kunalesake sakudzinga futhi njengoba tinsuku tiqhubeka njalo njalo nakanjalo ngako litodzingeka kakhulu futhi kakhulu kuthi kutofezeka emva kwesikhashana kuthi ngaphandle uma umuntu anamatheliswe ngeluphawu ngamoya longcwele kulukhuni kusho utibeke yena lucobo avuleke kuto tonke tinhlobo tetinto ningasonzeli kunoma ngumuphi walabo labaneluphawu lwaNkulunkulu ebuntini labo lapho leto tinhlupho letinkulu ticala kwehla sikumahluka namigwaco esiphambanweni semigwaco manje futhi njengoba sicaphela futhi sibona Noa kuthi bekahamba kanjani aqwayisa abantu athi kwakutha imvula bantu bebangathi ngisho nekuthi imvula yayichaza kutsini lalingakaze line kuthi kunebantu emhlabeni namuhla emva kweminyaka lethi ngulungwane letimbili yekushumayela kwelivangeli labangathi kuthi kusho kutsini kutalwa kabusha ngamoya waNkulunkulu kodwa abathi kuthi lonemandla onke usho kutsini ini uNkulunkulu lobumnini mandla onke kwakhe lokukhulu lokungaguqula umphefumulo ekubeni soni sasesitaladini kuya esigabeni setingelosi embusweni waNkulunkulu njengendvotsana nendvotsakati yaNkulunkulu abakuconzi batsethwe kakhulu luthando lwetinto telive kumanyatela kuthandzana nelive futhi bangaconzi ukuthi lowo ngumoya lomubi uthi nembhalo lomkhulu ebhodini lweluphawu kwendela abantu balolu suku ukuthi bacaphele futhi balungele Jesu wathi uma le tinto lethi ticala kwenteka bhakamisa inhloko yakho kuhlengwa kwakho sekuyasonzela akusiko loko kuphela kodwa uNkulunkulu wakhombisa atibonakaliso ngaEnoki wakhombisa atibonakaliso ngaNoa nelive lakuhleka kodwa ngalenye ilanga nako kufika kuduma nembane nako kuphuma umlilo ezulwini umbane nemidumo kwacala kuduma lowo kwakungumangaliso ngekwawo nemvula yaqala kuwa kodwa nangu umangaliso lomkhulu umangaliso kwakukuthi uNkulunkulu waba nemntana wakhe lomkholwako afihlwe emkhumbini wekuphepha konke lesikhathi umdumo lowawuchubeka ngaso imvula yayina Noa bekaphumule emkhunjini naNkulunkulu labamiselwe ngaphambili bagcotshwa ngaphambili kuthi bahambe bangene kulowo mkhumbi ngesikhathi tinhlupho tehla Noa bekasekuphumuleni aphephile lobekahlekiwe wangena ekuphumuleni labo laba bahlekako futhi bahlekise ngabo namuhla ngoba nifisa kuphila impilo letinikele ngalokuphelele enkosini Jesu abaconzi ukuthi nifihlwe ngaphansi kwengalo yakhe yangunaphakathi abaconzi ukuthi uphumulile nje ngekuphepha ngangoba ungakhona lonemandla onke futhi kude lokungakulimada umkhumbi ucala emanti acala kuda nebantu bacala kumemeta kakhulu futhi bakhala futhi bampongolota futhi bachubeka kuthi esikhundleni semkhumbi lohleti lapho untanda khona ngetulu sonke sikhathi uthwele Noa futhi umlolotela emagagasini impela kwakulibhodi lweluphawu uNkulunkulu wawuthanyela umhlaba wahloba esonweni bekatocala lomusha tibonakaliso netimanga tibonakala ngaphambi kwekuthi akwende aphelani ekuphumeni ngesikhathi uNkulunkulu akhulula Israyeli lobekasekuboshweni endaseGibhithe ngaphambi kwekuthi uNkulunkulu aguqule umuno munye ku-Israyeli into yokucala la endile kwaba sibonakaliso lesingetulu kwemvelo kukhombisa ukuthi bekangumnini mandla kuthi usaphila bapriesti narabi nakanjalo njalo bangalolo suku bacabanga ukuthi uNkulunkulu bekaphumile ekubeni khona njengoba benda nje namuhla. Kodwa uNkulunkulu solo ungumnini mandla onke, uthi solo usenda lokungummangaliso, uthi bacabanga ukuthi uphumile ekuphileni. Kodwa emkhathini walesikhathi uNkulunkulu wehla kancane umndeni nomncane waLevi, uthi wadala indodana beyingumkhululi. Uthi nekuthi Mose lomncane wafihlwa kulomkhumbi. Ngifisa kwangathi ngabe besinesikhathi sekungena kuko uthi sikuchaze ukuthi bamkhiphela kanjani emfuleni lapho. Uthi lapho emkhathini wetingwenya nako konke lokunye kwenda lokungummangaliso. Uthi wamgcina kanjani Mose khona lapho kulesikhathi. Uthi bacabanga kanjani ukuthi tikhathi temimangaliso setendlulile. Kodwa beba kumahlukana mgwaqo. Beba nalo livi, beba nemathambo aJosefa, bona beba kahle, beba tibonakaliso, yebo, kuthi uNkulunkulu beka solo aphila futhi abusa, kuthi beka selusukwini lunye, kodwa hayi loko kuphela, kodwa noma kunjalo, ngaphandle kwelivi, beba na uNkulunkulu, lo ngumnini mandla onke, lo ngeke ehluleke. Lo nguye itolo, namhla naphakathi, lowema emkhathini wabo bonke. Uthi aneminyaka lengemashumi lamane ngesikhathi Mose emengaseceleni kwemfula noma luhlangothi lwelugadule uNkulunkulu wehla ngesimo sengelosi. Uthi uNkulunkulu ngaphambi kokuthi abhubhise iGibhithe uthi wadonsela abantwana bakhe ngephandle futhi wantshintsha sonke isimiselo sesikhathi, wabonakala emhlabeni futhi wathumela tingelosi kulabaphuyile nalabadzingako. Wenda tibonakaliso netimanga futhi wakhombisa Mose inkhatimulo yakhe kuthi bekangaluthatha kanjani luthi bese wenda ummangaliso, kuthi angatibeka kanjani tandla takhe esifubeni sakhe futhi asiphilise sinebulephelo. Kwakuyini na? Nesikhathi sekuntshintsha sasinemigwaqo lenemahlukana migwaqo, futhi naNkulunkulu lomkhulu longaguquki, lo lobekasekhathi akaguquki. Lo wenda leto tinto ngemahlukana migwaqo esikhathi lendlulile, angenda lokungakanani manje ngesikhathi sonke sihogo sivukwe lulaka nesikhathi sekugcina sesilapha. Unguye akehluleki umnini mandla onke ahlangana nalokungummangaliso impela, lokungaphenyeki kucabanga kwemuntu, lokungenangcondvo ngeke kwaconza lokungummangaliso. Ufanele ungene ube nekuthintsana nalonemandla onke, futhi uma wenda lokho uba nekuthintsana nalokungetulu kwemvelo, impilo yakho iyaguquka, kucabanga kwakho kuyaguquka, umcondvo wakho uyaguquka. Wendiwe ngalokwehlukile, kugula kwakho kuyashabalala emandla namakhulu aNkulunkulu angene. Mose esihlahleni wabona futhi weva umnini mandla onke, futhi ubone lokungummangaliso. uNkulunkulu bekangeneliseke ngekunika Mose umlayeto nje kuthi ehle futhi ashumayele yedwa kubaseGibhithe nekuthi ashumayele kuma-Israyeli. uNkulunkulu lo ngumnini mandla onke naNkulunkulu wemimangaliso, bekangesuye lo uNkulunkulu ukuthi nje akwembule kumuntu munye. Kodwa wathi thatha letibonakaliso lethi, haleluya, thatha letibonakaliso lethi kuthi utikhombise endasi lapho, ngitawuba nawe. Luntshintsho emahlukana migwaqo besafikile sikhathi sekuthi kwendeke lokuthide. Kodwa ngaphambi kokuthi leyo nto yendeke, uNkulunkulu uneketha sexwayiso sakhe, solo nginguJehova, solo ngiyaphila futhi ngingumnini mandla onke, futhi nginguNkulunkulu wemimangaliso. Uthi lapho ehlela eGibhithe wathatha induku yakhe wayiphonsa phansi, uthi waphilisa sanda sakhe sinebulephelo, uthi wenda leto dinto. Khona-ke ngifuna nicaphele, sonke sikhathi lokungummangaliso nakwendiwa, Sathane uhlalela kwenda into mbumbulu yakho, uthi asenda tinto mbumbulu ngalolo suku, usasolo enda tinto mbumbulu nanamuhla. Ngisho netinto mbumbulu takhe tikhomba kuphela esikhathini sekugcina ngemahlukana migwaqo. Beba nebabhuli labadzala futhi endasi lapho, ligama lakhe nguJanesi naJambresi, lo asukuma uthi bebakhona kuphonsa tindluku tabo phansi futhi bathi guqule tibe dinyoka, uthi nakanjalo uthi bende njengaye, benda njalo. Kodwa uNkulunkulu wacinisekisa ukuthi bekangubani uNkulunkulu? Bebaletha tinhlupho kodwa bebangeke bakwende kuphilisa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu yedwa longaphilisa. Uthi baveta lithumba kodwa abakhona kulisusa uNkulunkulu wema emandleni akhe lapho ukukhombisa ukuthi kuphilisa kwaNkulunkulu sibili kwakungumangaliso wakhe kufakazela lonemandla onke emgwaqweni lowehlukanako emagibhithe abita emathumba kodwa athi bhubukela kodwa sisebenti sankulunkulu sasikhona kuwasusa leni na bangenda indlo mbumbulu siyafundziswa kulolu tinsuku tekugcina ukuthi kutoba khona indlo lefanako njengoba Janes naChambres bamelana namose kanjalo laba bayomelana neliciniso emadoda lanemcondo lokhohlakele mayelana nekukholwa kuthi bayokwenda kanjani labanemawala labakhukhumele labathanza injabulo kunankulunkulu labephula tivumelwano labangeneliseki banesimo sekumesaba nkulunkulu oh siphila kanjani lusuku umgwaqweni lowehlukanako ekupheleni kwemgwaco kuphela kweminyaka nkulunkulu uyakufakazela lokho livele limangalisako kuhlala kulo nkulunkulu wafakaza kubo futhi wathi qinisekisa yena lucobo futhi wathola inkathi mulo kuthi wehlela kanjani lapho eGibhithe futhi washaya sive kuthi wamkhipha kanjani Israyeli etimpikweni telukhozi futhi wenda tibonakaliso netimanga ngoba ungumnini mandla wethu futhi wenda lokungummangaliso ngaphambi kokuthi acwilise tinqola tafaro uniketa lonke luhlobo lwesibonakaliso unika tibonakaliso tekuphilisa kwaNkulunkulu uniketa tibonakaliso nato tonke ticinisekiso temandla akhe kuthi bekangayisinzisa kanjani indvodza lenzala noma athathe indvodzana lenzala kuthi angabhubhisa kanjani noma angasinzisa kanjani kuthi angayenda kanjani imimangaliso angenda lokungummangaliso nekuthi lilanga nenyede kwaguquka kwaba mnyama kanjani kuthi sangcotho sathanyela kanjani umhlabathi kuthi umbane washanyela kanjani eveni kuthi wabulala tinkomo nakanjalo njalo njengoba nje kwenda ngetinsuku tanowa kuthi wathi ensukwini tekugcina inyedi yokwehluleka kuthi inikede kukhanya kwayo nelilanga ngeke likhanye futhi iyoguquka ibe mnyama njengelisaka inthonse ingadi ngesikhathi ifihla buso bayo futhi ikhala yona luqobo lwayo futhi ifoma ingadi lehlako ngelusizi uNkulunkulu utoba semhlabeni umnini mandla onke enda lokungummangaliso empelene angakwenda ungumnini mandla onke kucabange lapho endathi lapho eGibhithe kuthi watenda kanjani leto tibonakaliso netimanga netindlo lebekatendile uNkulunkulu akekho longathatha indzawo yakhe kaphelani uNkulunkulu wenda ummangaliso wakhe futhi unika faro lithuba na faro wehluleka futhi wala kuthatha lithuba lakhe kwakungasekho lutho lolusele uma umuntu angasemukele sehouse kaNkulunkulu yini kuphela indlo lesele lokho kwehlulelwa futhi mngani wami lothandzekako namuhla uNkulunkulu asisida uma nibona kuphela kwalesihloko lesi kufika futhi uma ungemukeli umusa lonikethwe nguJesu Kristu umoya longcwele kude lokutobe kusele kodwa kwehlulelwa lokungetulu kude lokutobe kusele faro ekugcineni wona wakhweshisa lusuku lwakhe lwemusa futhi kwakungasekho lutho lolusele ngoba emahlukana emigwaco kwakusonzele futhi naNkulunkulu wehlukanisa lesikhathi ngesikhathi lothi na-Abrahama ngalesinye sikhathi ngesikhathi u-Abrahama bekatoba ngumbusi wemhlaba indalo yakhe yayitohlakateka ethi kwemhlaba bekanalothi umshana wakhe kanye naye lokwakusihlobo futhi sithombele sihle kanje pho namuhla salelibanzako libandla leligcina umthetho ngemehlo nje lelinganaki kulabatelwe ngamoya labakhethiwe lababitelwe ngephandle libandla lelihlukanisiwe laNkulunkulu lophilako bahlala ndzawonye ngelithafa lelifanako kodwa ekugcineni kufika esikhathini lapho lothi athatha khona licembu lakhe lelikhulu futhi waya endase eSodoma naseGomora lapho bayothandwa abantu khona lapho bebatothatha khona kukhetha kwelive uthi Abrahama wahlala enzandweni yaNkulunkulu wase uthatha lababhuyile belive Sara umkakhe lomuhle na-Abrahama wahlala emhlabathini longakavunzi kude bakhone kukhonda inkosi uNkulunkulu akathembisa umbhedze lolula wethu imbali ungakhohlisi ngemKristu futhi ungakhohlisi ngemlayeto ngekubatshela ukuthi yonke into itolunga akukho lutho lolutho kulimata kude lutho lolutohamba kude tivivinyo noma lokukhona loko kuliphutha njengoba imbongi yathi ngifanele ngithwale ngiye ezulwini ngemphetho wetimbali lolula ngesikhathi labanye balwela ukuthi bazuze umkhomelo futhi bantshweza etilwandle letinengadi cha mnumzane uNkulunkulu ake sethembisi bulula nemphumelelo Kodwa wethembise umusa ukuthi ibaqinisele sonke sikhathi. Ngumusa lona lesiwubukile. Abrahama wakhetha indlela enkulunkulu. Wahlala esicongweni sentaba lapho kwakungekho tshani lobunenge betinkomo takhe. Kodwa lothi umfanekiso welive lelihlubukile. Libandla lelingakholelwa kuloku ngummangaliso. Kwase-ke kufika leto tintfo nesilonza ngakuNkulunkulu. Kwathe kwadzingeka kutsi kufike kumahlungana mgwaco. Kwakufanele kube nesikhathi ngoba Abrahama bekayindlalifa yelive. Oh Nkulunkulu, kungani amaKristu angaboni na? Babusisiwe labamsulwa enhlitweni, bayombona Nkulunkulu. Babusisiwe labamnene, bayokudla lifa lemhlaba. Sikhathi semahlukana migwaco sesisedrude. Babe wethu kukhombisa ukuthi sisesikhathini sekugcina. Niyabona na? Lokungummangaliso, lokungethulu kwemvelo. Umnini mandla wonke enda lokummangaliso. Mbukeni. Njengasesikhathini sa-Abrahama. Ngaphambi nje kwesikhathi sekugcina. Bukani ukuthi kwendekeni emhlabeni endase Sodoma, edolobheni lelikhulu. Abrahama bekahlala ethendeni. Lobeka indlalifa yetinto tonke. Wahlala ethendeni. Ngako akumangalisi imbongi yayingathi lithende noma indlwana. Kungani ngifanele ngibe nenzaba ngaloko na? Uyindlalifa yetinto tonke uma ukuKristu. Nkulunkulu umnike umhlaba futhi uyingosi futhi sikuye indlalifa yethu indotonke lo nemandla onke lo ngummangaliso kumahlukana migwaqo esikhathi. Qaphelisisani manje njengoba sichubeka kuloko. Bukisisani ukuthi Nkulunkulu wenda kanjani ngaphambi nje kwesikhathi sekugcina. Lothi endase Sodoma imphendvuketelo iyayanza.
Man become homosexuals, perverted.
Indvodza iba sitabane. Lophendvuketelwe aguqula indlela yemvelo. Yemvelo yemuntfu yaba setindleleni letiphendvuketelwe.
Look at the world today.
Bukani live namuhla. Yonke lendvo seyiguquka iba simiselo sesikhathi lesiphendvuketelwe. Netindzawo letinkulu lapho bantu baya kuyofundzela khona inkolo etikolweni letinkulu. Futhi ngikukhulumile futhi ngakwathi lapho emadvodza angavunyelwa kushada besifazane kodwa kubi kakhulu. Nekuthi kukanjani etikolweni namuhla kulamabandla esimanje ngephandle lapho. Kuthi lento lenkulu kanjani. Bantu banatsile futhi babhema futhi bavusa inkhanuko futhi bagagadlela emantombataneni lamancane futhi nakanjalo. Futhi baqala ebuntwaneni babo kwaze kwathi indlela yabo yangempela yekuphila yaphendvuketelwa. Nkulunkulu ubanikelele ekubhujisweni. Netimpilo tabo tibhicwe taze tangathi atisesito temadvodza emvelo nebesifazane nhlobo. Devele ubabambe kakhulu. Bukani emahlukana migwaco lapho neSodoma neGomora. Bukani emahlukana migwaco enisuke intanowa. Bashada futhi benzisa. Niyalibona libhodi leluphawu na? Kwendekeni na? Ngesikhathi lesifanako, uNkulunkulu bekanemprofethi emhlabeni. Ngaphambi kwesikhathi sekugcina, naku-ke, lalelani. Sonke sikhathi ngaphambi kwesikhathi sekugcina. Ngesikhathi Sathane akhulula abalingisi bakhe, uNkulunkulu uthumela abaprofethi bakhe. Futhi siyatshelwa eBhayibhelini ukuthi ngelusuku lokugcina tinsizwa tenu tiyobona imibono, nasethi kwethi incekukati tami netisebenti leti besifazane. Baprofethi bayovela futhi emhlabeni, babona imibono, bayobonakala emhlabeni esikhathini sekugcina. Silapha sikumahlungana migwaco kuprofethiwo ngibo bonke baprofethi labangcwele kusukela phansi eminyakeni futhi kwashiwo ngaphambili livi lelingcwele laNkulunkulu. Sikhathi sekugcina kuthi inkosi iyokwenda kanjani, kuthi tibusiso tayo tiyoba njani, nekuthi devele uyokwendani ngaleto tinsuku. Lokwakuto kwendeka sikhathi sekugcina. Bungcwele baNkulunkulu ngeke babumele bubi belive. Kodwa ngaphambi kokuthi afike emahlukaneni emigwaco, uthumela kumanyata lokubovu kwesecwayiso. Akusiko lokho kuphela, kodwa ngaphambi kokuthi uNkulunkulu abhubhise iSodoma neGomora, wathumela futhi tingelozi emhlabeni letathi ibhixa nebantu. Futhi ngaphambi kwesikhathi sekugcina, uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyothumela tingelozi. Futhi siyatibona tita nemilayeto yaNkulunkulu Somandla, sikhathi semahlukana mgwaco. Akukehlukani nje nemaviki lamathathu lendlulile. Kubona lowo olonemandla emelapho, lowema kusukela ngisengumfanyana, futhi wakhuluma, angisilo luhlanya, niyakwazi lokho. Kodwa kukugcwalisa imibhalo. Ngicabanga ukuthi leli bandla leli lifanele lathi liciniswe, nesibonakaliso lapho sikhona, ukuthi ungeke uvilaphe, ukuthi utobe uvukile futhi ukwenda, ukuthi kungaboni ngasolinye kutocathululo. Futhi utawuhamba njengemadoda lamesaba kuNkulunkulu mbamba nebesifazane. Inhlitiyo yakho ihlale kuKristu. Futhi ningabuki kulethi ndo lethi temanga temhlaba ngoba kwadevele. Konke lokucabana futhi netimbi futhi nekuzama nekwehlukana. Weshani kuko sisekugcineni. Futhi khumbulani. Ningete naba nalelinye liviki kukungenisa. Angathi uNkulunkulu kuphela lowatiko. Silapha ekugcineni. Kwakukhona Noah ngesikhathi sakhe. Nangu Israel nesikhathi sabo. Nangu Abrahama kumahlukana migwaco lolandzelako emkhatsini. Umhlaba wemvelo nalongetulu kwemvelo. Tingelosi tehla. Tatibukeka njengebantu. Ludumo. Futhi wema ngaku Abrahama umprofeti. Wase uyamtshela. Abrahama, uNkulunkulu utokwenta lokungethulu kwemvelo. Cishe ngalesikhathi lesi eminyakeni lotako ngekuphila ngitona ivakashela. Umkakho loneminyaka lelikhulu kuzala. Futhi utodala umntwana. Ngitokukhombisa emandla ami kuphilisa kwaNkulunkulu. Ngitokugucula futhi ngikubuyisele ekube nensizwa futhi. Futhi ngitomtshintsha Sarah. Futhi ngimende abe ngumuntu lowehlukile. Udomenta wesifazane lomncane. Ngingulongumangaliso. Ngumnini mandla onke ngenda lokungumangaliso. Amen. Ngitoni khombisa emandla ami. Abrahama sikumahlukana mgwaco esikhathi. Imimoya lemibi isendasi ngaleya eSodoma. Yebo, basebenda emkhatsini welive endasi lapho. Basebenda lapha namuhla. Ngekutethemba futhi nangebukhathikhathi. Futhi asho emahlaya ebulwane. Futhi tonke tintho letingcolile emsakatweni. Kumabona kuhle, tingakahlungwa ngisho noma kude lokunye. Futhi kuphendvuketela ngaletinye tikhathi livangeli enzabeni yenhlala kahle. Umhlaba wonke sewuphendvuketelwe. Kodwa ngesikhathi lesifanako umhlaba sewuphendvuketelwe. Emakholo ayaphendvuka enkosini nemandla aNkulunkulu. Ngekusebenta nangekubonakala kwalonemandla onke. Kuthi uNkulunkulu emseni wakhe ukhombisa letintho leti. Wathi Abrahama ngesikhathi somprofeti asehlethi ngaphansi kwelithende lakhe, indoda lenzala etulu eveni leliyinyumba, wakhathalela ini, lithende noma indlwana, ini akwendanga mehluko kuye, beka indlalifa yako konke kwako, yonke indvo yayiyakhe, futhi beka kwadi, kanjalo nelikholwa liyathi namuhla, yini lesiyikhathalelako ngaletinto leti tasemhlabeni na, kungako ngiyekele le mihlangano. Kungasiko kathini ngoba angeke ngintshontshe kubantu umnikelo. Anginanzeka ukuthi bantu bathini. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu mkhulu ngalokwenele kuniketa yonke into layidzingako. Yebo mnumzane. Ngingamane ngidle imicathane yesoda futhi nginathe amanti ashukela. Futhi ngishumayele livangeli kunekuba netinto letikahle telive. Akunanzaba uma sibathola ukuthi sitinikele thine lucubo etandleni takhe. Futhi sibuke kulomandla onke. Kunjalo. Bukisisani kuthi kukuphi, uthi siyambona njengoba alandzela, njenga Abrahama, ahlethi ngaphansi kwelithende lakhe, nale tingelosi leti, tabonakala kuye. Yaqhubekela endasi eSodoma naseGomora, uthi sithola kuthi uNkulunkulu, ngalolo suku, wenda imimangaliso. Wakhipha umlilo etiphakaphakeni, futhi wathanyela lidolobha. Wase uhlanda live, wase ukunika konke ku-Abrahama. Futhi umkaLoti waguquka abazithuli sasawoti ngoba wabuka emuva njengesikhumbuto selihlazo. Lobeka ngudzathe nomkhulu emkhathini wetinhlangano telidolobha taseGomora naseSodoma. Futhi tonke tikhotsi tathanyelwa tasuswa ngesikhathi uNkulunkulu enta lokungumangaliso ngemlilo nesibabule lesivela ezulwini. sikhathi lesimangalisa kakhulu sikhathi lesihle sekuphila uNkulunkulu ekubeni ngilonemandla onke nako kuvela emahlukana emigwaqo futhi ngicabanga ukuthi ngicinzetelwe sikhathi ngidodzingeka ngisheshise nako kufika lonemandla onke bukhona futhi kwakunemfolo kuthiwa nguAhab washada intombazana le kuthiwa nguJezebel loyo lobekalikholwa ekuqaleni Ahab watalwa alijuda wasokwa ngelusuku lesiphohlongo ngekwemthetho futhi wakhuliswa ekhaya lelikholwako kuthi akholwe nguJehova kodwa wathandzana nalokunye kwemfo lokuncane lokunemehlo lamakhulu kwesikhondi dithico kunjalo futhi namuhla emadoda lakahle langemaKristu awele ngaphansi kwembhetho lonjalo nebukhathikhathi ngoba leyo nhlitiyo beyisolo ingakatindi kuKristu Jesu Yebo, lusuku lolunje phole siphila kulo. Sikhathi lesinjepho, tinsika tetibonakaliso tibuka lapha ebusweni. Kodwa ke ngaphambi nje kwekuthi uNkulunkulu alethe lemancane, kukhombisa ukuthi kwakungubani uNkulunkulu. Kwafika sikhathi lapho khona, kwafika umprophet Evan, ligama lakhe kungu-Elijah. Lo bekagcotshwe ngemlayeto kaNkulunkulu. Futhi wenda lokumangaliso, futhi wafakazela ukuthi lo lonemandla onke usolo ungilonemi mangaliso. Umprofeti wema ngaphandle lapho kuthi wavala emazulu kuthi alinanga ngetinsuku tenkonzo yakhe kuthi wehlisa timvula emazulwini wase uniketa umhlaba kuthi tingelosi tabonakala enkundleni haleluya tambhakela singwa sembila lesamgcina tinsuku letingamashumi lamane aphila ngesikhathi asephumile alapho ehlane naNkulunkulu Ingelosi tibonakala esikhathini sekugcina. Bonke abaprofeti netinsika tetibonakaliso kukhomba kulolu suku ukuthi ingelosi iyobonakala. Baprofeti bayovuka tibonakaliso netimanga. Futhi uma uNkulunkulu enda lawo mahluko nemigwaqo esikhathi lamancane lapho, utoyenda njani manje lapho sihogo sikhululiwe na? Lonke lizulu liyokhululwa. Ingelosi tibonakala, tibonakaliso netimanga emhlabeni. Intombumbulu tiyavuka. uNkulunkulu afakazela ukuthi ngikuphi lokulungile nalokungakalungi. Amen. Oh, ngiyamthanda, nginesiqiniseko ukuthi niyamthanda nani. Angikaconzi kunithethisa, kodwa kushisa emphefumulweni wami. Ucabanga ukuthi kwenteka kanjani kulolu suku? Ngaphambi nje kwekuthi abakhulule, wenda tonke inhlobo tetibonakaliso netimanga. Bathumela sikuku sebantu etulu lapho kuthatha lo mprofeti ngekuphocelela wathi uma ngiyindvotha uNkulunkulu akuvele umlilo ezulwini bukani ukuthi lo mlilo ufika kanjani sikhathi ngasinye bukani ukuthi baprofeti bafika kanjani sikhathi ngasinye bukani ukuthi lokungumangaliso wende kanjani sikhathi ngasinye bukani ukuthi uNkulunkulu utifakazela kanjani yena lucobo ekuphiliseni nasemandleni sikhathi ngasinye lokuphambana khona imigwaqo Agage nakanye la kuphambana khona imigwaqo ngqo umahlukana imigwaqo kuntshintsha kwekuphelelwa sikhathi kuntshintsha kwesikhathi manje kwemibhalo lembhalo ayekuvala bukisisani umzuzu sitohamba manje siye ekuhlukaneni lokukhulu kwemigwaqo kwesihlanu kunye kwemahlukana imigwaqo lamgcoka ngoba kwesihlanu kusihlanu J E S U amen Kutha sikhathi lapho umbuto wesono wawufanele ukatululwe. Kutha sikhathi lapho khona lo ngumangaliso ufanele atende yena aqondwe ngalokuphelele. Kutha sikhathi lapho tinhlitiyo tebantu tatifanele tiguculwe khona. Ngoba imithetho nebehluleli nakanjalo njalo bangeke bakwende ingathi yetinkunzi netimbuti yayingakhoni kukususa. Kuthi ngaphambi nje kwekuthi lokho kwehlukana kwemigwaqo lokukhulu kufike nako kuphuma teveli emkhathini wabashumayeli. Wathi tinsuku temimangaliso selwendlulile ayikho into lenjalo futhi leso sikhathi lesifanako uNkulunkulu wathumela tingelosi emhlabeni kwakukhona indvodza lenzala endase lapho leyayinendlu ngalokuhlelekile ligama layo linguZakharia bekakhuleka ngalelinye lilanga asese altari ajikitisa imphepho yakhe enda kunxuse labantu lapho kwabonakala ngale ngesekudla sakhe ingelosi lenkulu ifakaza ukuthi sikhathi semahlukana emigwaqo sasesisonzele wamtshela ukuthi bekatotala umfana kumkakhe lo bekamdzala futhi sekagugile neligama lakhe liyoba nguJohane Johane waphuma athisho ukuthi ungiloku ungumangaliso Johane bekangumprofeti IBhayibheli lathi Jesu wathi qobo lwakhe akuzange sekube nemuntu lowatalwa emhlabeni lo njengaye kwathe kwaba nguleso sikhathi. Haleluya! Ngani na? Bekangumprofethi lomkhulu kunabo bonke lobekakhona kwathe kwaba nguleso sikhathi. Ngoba lokhu kwakumahlukana migwaqo lokukhulu uNkulunkulu lakwenda nadeveli ngesikhathi tindlela tabo tiphambana. Futhi lapho bekade omhlubula futhi amemuke konke lebekanako. Haleluya! Johane bekangumprofethi. Gabriyeli bekayingelosi lapho. Ibonakala kumahlukana migwaqo esikhathi. Ludumo kuNkulunkulu cishe iminyaka lengamashumi lamathathu nakuthathu ngaphambi kokuthi kwenteke. UNkulunkulu wacala sikhathi sisesinengi kuba cwayisa ngaphambili kuthi emahlukana migwaqo esikhathi abesonzele. Labangakholwa bachubeka baba babi kakhulu futhi bakubukela phansi futhi bacabanele kona futhi batame kungabanjwa. Kuthe kugcinene babulala bonke lebe babathumele netimvo. Kodwa uNkulunkulu wachubeka kuloku ngummangaliso ngalokufanako nje ngoba ungumnini mandla ufanele akwende uNkulunkulu. Bukani kuthi kwendekeni manje njengoba senyukela kulesi lesifundo lapha. Njengoba senyuka sibona Johane etha emfuleni ashumayela ukutshela ngalona lotako lomkhulu kunaye lotho cala kushumayela. Emva kwesikhashana kwavela longasinge phansi kwemnini mandla onke cobo lwakhe agoqotwe emtimbeni lomuhle wenyama. Yehova Nkulunkulu lomkhulu wathi embula yena lucobo endlotsaneni yakhe Kristu Jesu. Lonemandla onke wendiwa inyama wakha emkhathini wethu wahamba emkhathini wethu. Haleluya! Lapho ahamba elwandle lwaseGalile ngalobunye busuku alele ngaleya sikebhe lesithadlana sashukunyiswa. Wenda kwangathi bekanganaki ngisho nekunaka bekakhathele. Kodwa kufika sikhathi semahlukana migwaqo lokuthite kwakufanele kwenteke wabeka lunyono lwakhe enzanjeni yesikebhe wase ubuka etulu futhi wathi kuthula uthi du. Ngiyanitshela yena kanye nje umdali wamazulu nemhlaba walala kuleso sikebhe nemvelo yayifanele ikulalele. Uma umnini mandla onke akhuluma lokungummangaliso kuyenteka. Amen. Lona ebulephelo logcwele ebulephelo waya kuye ngalelinye lilanga wathi Nkosi wena uma uthanda ungangenda ngihlandeke. Umthinzile wathi ndokwenda wena hlandeka. Futhi uma lonemandla onke akhuluma lokungummangaliso kuyenteka. Haleluya! Ulephelo bakhe banyamalala njengelilanga lindiza livela emva kwelifu. Impela lonemandla onke uyakhuluma. Uthembisile kulethi insuku tekugcina ukuthi utophinza akhulume futhi. Ngesikhathi umnini mandla wonke akhuluma lokungummangaliso kuyenteka. Yebo mnumzane. Kaphelani waphilisa labagulako, wavusa labafile, wavula emehlo etimpumbuthe. Kwakuyini na? Afakaza kubantu ukuthi emahlukana migwaqo kwakulapho. Nginemandla ekubeka phansi kuphila kwami. Nginemandla ekukuthatha futhi. Akukho muntu lokususako kimi. Ngalelinye lilanga kuJohane welishumi nesikhombisa wabuka etulu wase uthi babe liawa selifikile. Haleluya! Emahlukana migwaqo alapha. Donke tintfo setiphelile manje. Donke tintfo tiyalungela. Esiphambanweni semigwaqo sekufikile. Umhlaba wecwayisiwe. Ngibagcobile labapostoli laba futhi bende tibonakaliswa netimanga. Sendlulile kulendzawo sahlanganisa emuva futhi nasembili. Sikhathi sesilapha, lesikhathi sesifikile. Nakethu njengemshumayelo welivangeli manje ekuseni ngikholwa ukuthi umoya longcwele ukhuluma ngetinzabe temuntu lofako namuhla. Ebashumayeli labagcotshiwe bayakhuluma. Sikhathi sesifikile, sikhathi sesilapha. Uthi lonemandla onke uyaphendvula. Lokungummangaliso kuyenteka, kufanele kumahlukana migwaqo. Uthi lapho ngesikhathi sekacedzile, lokungummangaliso ngesikhathi lonemandla onke uNkulunkulu atibonakalise enyameni. Khuluma livi Nkosi, nenceku yami itophila. Inceku yami itoba, itophila. Bekati leyo ndvuna yelikhulu yemaRoma beyati. Beka indvodza ngaphansi kweligunya. Lebekati ukuthi noma yini lebe ingaphansi kwakhe yayi noma yini layisho bebafanele bakwende. Wathi ngithi kulendvotsa water futhi iyeda naleyo ndvotsa hamba ihambe. Wathi ngingumuntu longaphansi kweligunya futhi yonke into ingaphansi kweligunya lami iyangilalela. Uthi Nkosi angafanele ukuthi wena ungene endlini yami. Kuluma livi nje. Hallelujah. Bekathi ukuthi loyo ngulonemandla onke. Bekathi ngesikhathi lonemandla onke akhuluma, lokungumangaliso kuyokwendeka. Oh he. Nango eme ethuneni laLazaro akhala njengemuntu asenyameni yakhe. Mata wathi Nkosi, kube nje bewukhona lapha, umnakethu ngabe akafi. Kodwa ngisho namanje, mnini mandla onke khuluma. Noma yini loyicela uNkulunkulu, uNkulunkulu utokwenda. Noma yini loyishoko, utoyenda. Lapho ahamba waya ethuneni. Lonemandla onke abonakaliswa lapha emkhatsini wethu, aphila nathi. uNkulunkulu kuKristu wabuyisela live kuye lucobo. Lapha bekahlala nathi, uNkulunkulu athakazela yena lucobo ngendvodzana yakhe, Kristu Jesu. Beka ngumnini mandla futhi angilokungumangaliso kakhulu. Futhi uma anguye itolo namhlanje phakathi futhi wathi angiyuze ngushiye, angiyoze ngushiye, ngiyoba nawe kude kubese kupheleni kwemhlaba. Singakubuka njani lokunye kuphela uma akhuluma ukuthi lokungumangaliso kwendeke na? Singalenzela njani lokunye na? Ngako nangu ahamba ehlela ethuneni akhala futhi lonemandla onke wadibutha. Futhi wakhuluma, Lazaro phuma, nendvodza lebese ivele ibolile, imbumulo yayo yase iwile ebusweni bayo, etinsukwini letine. Imphethu tesikhumba sase tingenile, kubola kwayati inkosi yako. Haleluya, ubuyisa kuphila kwalo muntu lofile. Futhi umuntu lowake wafa, wema ngetinyawo takhe waphindze waphila. Lokungumangaliso. Ngikuvuka nekuphila, kusho uNkulunkulu, loyo lokholwa ngimi, noma besafile, noko utawuphila, futhi naloyo lophila akholwe ngimi, angeke afe. Khuluma, lonemandla onke, lokungumangaliso, kutokwendeka, futhi uhlala akwenda kumahlukana migwaco, futhi sisemahlukaneni emgwaco, shuseka uma ubona letindoda entendeka, zesikhathini sekugcina. Umnini mandla onke uyakhuluma, nendvodza lefile, ifile, yaphila futhi. Wema ngetinyawo takhe futhi waya edzilini futhi wadla sidlo sakusihlwa naye. Oh he, kwendekani na? Ngalelinye lilanga lenkathi imulo, sonke thine lesake safa esonweni nasethi phambi kwenu. Lonemandla onke wakhuluma, sasiya esihogweni futhi lonemandla onke wakhuluma. Sivukile esihogweni saya enkathi imlweni futhi ngalelinye lilanga siyodla sidlo sakusihlwa selidzili ngelusuku lokugcina. Lonemandla onke uyakhuluma, livi laNkulunkulu lingumnini mandla. Siyalikholwa futhi lavuka ekufeni laya ekuphileni. Loyo lova emave ami futhi akholwe ngimi, noma besafile noko utawuphila. Noma ngibani lophilako futhi akholwe ngimi, angeke afe. Lonemandla onke. Sinjenga Noah akhela umkhumbi khashane. Lokungumangaliso kutokwendeka ngalelinye lilanga uma luhlwitho lufika kanye na Jesu abuye. Sisemahlukaneni emgwaco. Uma nibona letinto leti itendeka, phakamisa inhloko yakho, kuhlenga kwakho kuyasondzela. Umnini mandla onke uyakhuluma futhi lokungumangaliso kuyendiwa. Wathi sisemahlukaneni emgwaco babe, ngifanele ngifakazele ukuthi ungubani. Uthi wavusa labafile, waphilisa labagulako. Ngesikhathi le-awa ekugcineni selifikela yena ukuthi ahambe, wahamba ngekuthi thoba waya esiphambanweni, uthi wabethelwa lapho, anekwetandla. Bekangesiye welizulu, waliwa lizulu, waliwa emhlabeni. Emva kokuba abantu babone tibonakaliso netimanga latenda, bamhleka futhi bamhalathisa. Lelinesono live, lelingamesabi uNkulunkulu lesono. Kodwa njengoba kwehlulela kwamphakamisa, kwaphakamisa umkhumbi, kwehlulela kwemandi. Wenda njalo na Jesu, nekwehlulela kwaNkulunkulu kwathululelwa etikwakhe, wafa esikhundleni sethu, futhi waphakanyiswa. Nelikholwa liphumule kuye njenganowa emkhunjini, kwehlulela akushanyele kwenda mehluko muni, impela ini na, ini, ngisho nekufa lucobo lwako, akuna micabo, akuna tinhlungu. Oh, kufa, luphi luthonsi lwakho na? Thuna kuphi kunqoba kwakho na? Akungisabisi kuthi ngendlule indzawo yemathuna. Ngingamemeta tindumiso taNkulunkulu ngoba ngiyati futhi ngibe ngulophilako kuye kude kube phakathi impela. Lonemandla onke sewukhulumile. Ukhulume nenhlitiyo yami, ukhulume nenhlitiyo yakho. Lolo kungumangaliso kwentiwa. Ngake ngaba soni lesiligwala lesincane, mhlawumbe njengoba wenda sithakwa noma lo bhema ligwayi noma lo gijimela emidansweni futhi aqhubeka kanjalo umnini mandla onke ukhulumile futhi wakwemukela futhi lokungumangaliso kwentiwa futhi wantshintsha usuka ekufeni waya ekuphileni futhi washiya tono takho lona mandla onke ukhulumile nalokungumangaliso kwentiwa impela kunebantu labahlethi kuleli bandla manje ekuseni eminyakeni lembalwa lendlulile bekaboshwe ngumdlavuza afa kunalabo labahlethi lapha labakhubatekile futhi nalabacuthako labangakhoni kuma futhi nalabomile futhi lonemandla onke ukhulumile nalokungumangaliso kwentiwa impela noma kanjani yini sibonakaliso na sisemahlukaneni emgwaco sisesiphambanweni semigwaco manje silungiselela kungena esikhathini seminyaka leyinkulungwane manje bukisisani senyukile futhi ngesikhathi benda ngesikhathi bamphanyeke emkhathini wamazulu nemhlaba lizulu alikhonanga kumemukela sona selive sasibekwe ethi kwakhe nelive lamenqaba njengenkosi yabo yayingekho indzawo leyayishiyelwa yena ukuthi afe bengeke ethe ezulwini ngoba bekanetono telive ethi kwakhe watondlwa futhi wathelelwa futhi wakhafunelwa futhi waliwa futhi waliwa ngumhlaba kodwa wema emkhathini wamazulu nemhlaba wasebenta libhloho lendlela futhi wonke wesilisa noma wesifazane lofisako angeda ngalowo mthombo wengadi eluhlangothini lwakhe aye enkhathi mlweni lonemandla onke kwendekani na tibonakaliso netimanga tendeka kwendekani na inyeti yacala kukhala lilanga lavala emehlo alo futhi lacala kukhala tinyembede futhi laba sekukhathathekeni late lachachathela futhi laguquka kwangathi lithonsa ingadi impela lakwenda ngesikhathi libona umdali wemazulu nemhlaba aliwa ngumhlaba futhi sono lesingaka beyangeke angene ezulwini futhi afa njengemlamulo emkhathini wankulunkulu nemuntu eme emkhathini wemazulu nemhlaba lilanga alikhonanga kukumela lathi angisayophinze ngikhanye ngako labuyela emuva tinkhanyeti tathi angikwathi kubuka lokhu ya umhlaba wathi ngingeke ngikumele futhi waba nekuphelelwa ngemandla kwemizwa futhi wabhodla emajwala aphuma emhlabeni lokungumangaliso kwenteka kwakukuntshintsha kwesikhathi kwakukuphela kwemgwaco sono sasibusile kwaze kwaba siphambano kodwa sono sabhadalelwa lapho ohe nemhlaba watamatama kamatima kangangekuthi waphonsa emajwala aphuma emhlabathini wawo noma alenga emagcumeni washukumisa ngisho kamatima kangangekuthi labafile bavuka baphuma ethuneni ukhuluma ngekuphelelwa ngemandla kwemizwa futhi nelilanga lacala kuba nekuchachatela futhi lacima lokungumangaliso kwenteka haleluya uhlala enda njalo kumahlukana migwaco bukani kuthi kwentekeni kuloko uthi loko kwakulungiselela loku kuphela baphuma bangena eminyakeni yetikhathi tebumnyama iminyaka lengemakhulu lalishumi nesihlanu ngifisa kwangathi ngabe besinesikhathi kodwa siyacinzetelwa ngifuna kuphuma ngensimbi yelishumi nakubili futhi caphelani loko kuta kwendlula lapho neminyaka yebumnyama ngifisa kwangathi ngabe besinesikhathi sekungena esikhathini lokwenteka ngesikhathi saWesley naLuther leso sikhathi sesithupha kuthi kwaba khona inguquko lefikako ngesikhathi libandla likhululwa ebumnyameni kuthi lalethwa ekukhanyeni lokusimangaliswa kwelivangeli futhi libonakaliswa netimanga onkulunkulu kuthi akukho muntu lowema nekuphilisa kwankulunkulu netimonakaliswa netimanga letendeka kuthi kwakusemkhathini wemhlatshelo nekubuya kwesibili kuthi bukani kuthi kwendekene ngaleso sikhathi ngesikhathi John Wesley ashumayela livangeli wakhahlelwa wakhishwa emabandleni netindlu baze bantu bawela phansi esilweni futhi bathelwa ngemanti ebusweni babo bangathi kuthi kwakuyini indzaba ngabo baquleka ngaphansi kwemandla amoya longcwele dibonakaliso netimanga nemimangaliso nekuphilisa lokunengi kwenteka manje mnakethu tsatse lalela kwendekani manje sisesikhathini sekugcina sitongena esikhathini seminyaka leyinkulungwane sonke sandla sikhomba ngaleyo ndlela liwashi lelidzala lishayela kwendlula kucishe semizuzu lemibili kube sekhathini ebusuku lonemandla onke uyakhuluma dingelosi tiyabonakala baprofeti bayeda baprofeti baprofeti imibono ithululelwa ethi kwalabo bantu balolu suku livangeli liyashunyayelwa labagulako uyavuswa imbumbuthe tiyabona tihulu tiyeva emadimoni ayadlanga balingisi Janesi neJambresi balapha kodwa lonemandla onke uyakhuluma haleluya siselusukwini lokugcina sikumahlukana migwaco tinhlitiyo tebantu tehlula kwesaba kudideka kwesikhathi lusize emkhathini wetive umhlaba uba neluvalo kakhulu sewuze uchuma kutamatama kwemhlaba nzawo tonke Jesu wathi kuyoba ngaleyo ndlela kuyoba nekutamatama kwemhlaba etinzaweni letinenge yini indzaba na umhlaba uyathi ukuthi ulahliwe uyesaba live liyesaba kodwa libandla ligibele evangelini kungaleyo ndlela ngekuphepha loyo lotha kimi angiyuze ngimlahlele ngephandle haleluya uma umuntu angakatalwa ngemandi nemoya angeke angene embusweni embusweni uneluphawu lwankulunkulu lwekuvumela moya loyingcwele enhlitweni yakho uvumela emagagasi ahambe lapho afuna khona likhathi setiba kabi lonemandla onke uyaphakama balingisi batama kuti iphathisa kwako nato tonke tinhlobo tetintfo batama kwenta loku kutsi libhayibheli lathi lowo mlingisi lomkhulu wekugcina uyovuka ngaleya futhi ahlale emagcumeni asikhombisa bekafaka umchele lokathathu futhi utoniketa emandla futhi bekanemandla kangangoba enta umlilo wehle ezulwini ebukhoneni balabantu uyokwenta konke kwaloko elusukwini lokugcina nekuthi bebayokuma kanjani futhi balingise bantfu bakhothamele tindzawo tekukhontela letinebantfu labafile futhi nako konke futhi bashikisha emathambo futhi nako konke kodwa basashikisha emathambo futhi bakhothama etindzaweni tekukhontela lonemandla onke uyakhuluma futhi naloku kungumangaliso kuyenteka bathi sicuko sembhetho kodwa libandla liyakhula timvuselelo letinkulu tekuphilisa setiphelile eveni lonke tibonakaliso netimanga tiyahamba nzawo tonke tingelosi tibonakala kubantu tibonakaliso nemimangaliso kulapha kuyini mngani sisesikhathini sekugcina sikumahlukana migwaco phakamisa inhloko yakho wathi kuhle ngakwakho kuyasonzela niyabona ukuthi ngiconze ukuthini na sikhathi semahlukana migwaco kuthi kuyofezeka kusho uNkulunkulu etinsukwini tekugcina ngiyothulula umoya wami emadodzana nemadodzakati enu ayoprofetha baprofeti bethembisa tinsizwa tenu tuyobona imibono futhi ngiyoveta timanga emazulwini ngetulu emasoso landizako nayo yonke into kukhathateka lokukhulu umhlaba utotanyatanyiswa ngetindlela letinenge kutamatama kwemhlaba lokukhulu kutobe kuta netithabamlilo letinkulu tiyokwendeka nengkhathato lenkulu lusize emkhathini wetive ive tiyotama kuthola kuthula ngemukhwa ngemuva kwato kutoba nenkinga kuko konke yonke letintfo futhi bantu batokhula babe ngulababi futhi babe ngulababi futhi uma sitha singena njengesikhukhula ngitophakamisa lizinga kumelana naso umoya wankulunkulu sikhathi semahlukana migwaco kuphela kwemigwaco i-Afrika iyabhodla nemhlangano lomkhulu wekuphilisa netibonakaliso netimangati vela umhlaba wonke jikelele nzawo tonke kuyini na sikhathi semahlukana mgwaco sikhathi sekugcina tingalishi letite emahashi tingcunzana emgwacweni lobandi tonke letintho leti letehlukene washo emadodzakati asesiyoni kuthi agcoka kanjani futhi ahamba kuthi kuthandzana kwebulili bunye futhi nalokuhlukene kuyovela kanjani imphendvuketelo bantu batonikelwa emandleni ekweduka nato tonke tintfo letinjengaloko kutsi bayoba kanjani ngulabanemawala labakhukhumele labathandza injabulo kunekuthandza nkulunkulu labephula tivumelwano bakhapheli futhi ngalolunye lwaleti nsuku leti mnakethu lothandzekako jesu tokuta nalabo lababethela abakhweshe kuloko labakubita ngebuhlanya namuhla kukholwa evangelini leliyifashini lenzala lakristu nemnini mandla onke akhuluma kwenteka lokungumangaliso wathi letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwayo ngeligama lami bayokhipha emadimoni bakhulume ngetilimi letinsha noma baphathe tinyoka noma banathe lokubulalako angeke kube nengoti kubo uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza letinto leti lengitendile kanjalo nani nitotenda ngitoba nani njalo kude kube sekuphelene uma letinto leti ticala kubonakala phakamisa inhloko yakho kuhle ngakwakho sekuyasonzela niyabona bangani njengoba kwakunjalo nje etinsukwini tanowa ekufikeni kwendodana yemuntu kunjalo naselusukini lokuhlengelwa Israyeli ngako kunjalo ngendodana yemuntu lesesiphambanweni sisemahlukanweni emigwaco uNkulunkulu uhlala akhombisa lokungumangaliso wenda tibonakaliso nemimangaliso uphilisa labagulako uvusa labafile akhiphe amadimoni umoya lobukhulu wemvuselelo ibonakaliso ezulwini nasemhlabeni kuhlupheka emkhathini wetive sikumahlukana migwaco yini into lelandzelako na Jesu Kristu uyobuya futhi kwesibili enkathimlweni kwemukela bonke labo labafile kuKristu futhi baphile kuNkulunkulu uNkulunkulu uyoletha wonke umuntu kanye naye nalaba mnene bayokudla lifa lemhlaba nesikhathi lesikhulu seminyaka leyinkulungwane siyongena futhi ngeke tisaba khona timpi batobeka tibhamtabo futhi babumbe bafake tikhali tabo tibe mahuka ekutsena tihlahla kanye netikali telikhuba futhi nalokunjalo futhi sive ngeke siphakamisele lesinye sive inkemba futhi ngeke futhi kusaba khona nekugula kungasabi khona netinkinga kungasabi khona nebuhlungu benhlitiyo kodwa lapho siyophila ebukhoneni bakhe lapha inguna phakathi naphakathi futhi tonke letibonakaliso lethi netindvo sikumahlukana migwaco sisemgwacweni lophelako Ngijabula kakhulu namuhla kwathi lokho kuKristu Jesu ngisimise umphefumulo wami endzaweni yekuphepha ngijabula kakhulu kubona uNkulunkulu evini lakhe lelingcwele enda futhi aniketha tibonakaliso netimanga nekwathi kuthi namuhla embikwe libandla lami lelincane lapha ukuthi ngikhone kusho lokho njengoba ngenda ngaphambi kokuthi ngihambe esikhatsini lesendlulile nito wabona lamakhulu emandla lohloniphekile uNkulunkulu somandla kulonga umnini amandla onke emandla aloku ngumangaliso Loko kutokwenda lokukhulu kakhulu impela ngetulu kwako konke lesake sakucabanga noma sakukholwa futhi eminyango ngqo manje futhi niyakubona kugcwaliseka eminyango libandla lenu lapha ngako bangani bami labancane labathandzekako ungayekeli kuKristu uphilela yena ngesiphambano akamsanti inhlitiyo yenu futhi nibeke tandla letingcwele uNkulunkulu futhi uma libandla noma yini licala ngalendlela leyo ndlela Noma abantu bakhulume noma basho lokhu ningakunaki gcinani tinhlitiyo tenu tihlome esiphambanweni naKristu futhi niphilele yena uNkulunkulu akakuphe kona sisemahlukaneni emigwaco la kuphambana emigwaco khona singakhothamisa tinhloko tethu umzuzwana nje sendele livi lemkhuleko ngifuna lothathe adlale leliculo lelitsala lelihle lukholo lwami lubuka ethulu kuwe 18984 Sisese mkulekweni angathi noma netinhloko tentikotseme Sise mahlukaneni emigwaqo mngane silapho donke letinto leti lempendukethelo emkhatsini besifazane nebesilisa lolusizo lolukhulu nenibolako kuyini na ngikufakazele ngeliBhayibheli bekusolo sonke sikhathi emahlukana emigwaqo akukake ngaphambi emgawanqweni Songa isikhathi emahlukaneni emigwaqo ngaphambi nje niyabona bantu uhambile manje baphambukela esayensini yetenkolo uthi tinsuku temimangaliso selendlulile niyabona na niyabona bakwenda kuwo wonke lomunye umnyaka kodwa ngaphambi nje kwesikhathi sekuguquka uNkulunkulu wehla angilone amandla onke futhi wenda lokungumangaliso kungakho bantu bakhuluma ngami futhi basho letinto labatentako kungakho bakhuluma ngawo onke emaKristu la kukholwa kuloko kodwa niyabona ukuthi kwendekani kubo emuva lapho labakholwa na bebavikelekile Abrahama bekaphephile ngangoba bekangaba njalo amen bekanjalo naMose akukho inhlupheko letamkhatsata noma Israyeli kanjalo futhi akuzange kumhluphe Noah inokwakhushulwa ngaphambi kokuthi kuke kwenteke wema etibambelelweni 33 BC tenkhatimulo akubukela kuchubeka uma ulapha manje ekuseni ngaphandle kwaKristu wathi ukuthi umphefumulo wakho awukalungi nesakho samsethi inhloko 10 ngifisa kwangathi beningakwenda kuNkulunkulu angathi ukuthi ngiyoke ngikhulume nini nani futhi kodwa sisemahlukaneni emgwaqo uma ufuna ukukhunjula emkhulekweni kuNkulunkulu ungasiphakamisa nje isandla sakho kuye manje na uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mnumzane wena yebo uNkulunkulu akubusise labane ngibene emadazini etandla manje nisakhothamise inhloko yenu sifuna libandla ukuthi lihamishe lokhu uma ufisa sine altar levulekile lapha wothe unikele nje livi lemkhuleko kanye nami kuNkulunkulu lemphefumulo wakho ngitojabula kukwenda ngikhuleke nani
Looks up to thee.
nothing else but thee. Thou Lamb of Calvary, Savior divine, now hear me what I pray. Take all my sins away. Oh, let me from this day be holy. May thy rich grace, are you praying?
Niyakhuleka na, ngabe niyamcela kuthi abe nemusa kini na, phendukani mgando sona, khona manje mnikeni impilo yakho. Ngesikhathi athola lelinye livesi, asibe nisemkhulekweni manje.
Heavenly Father, well, we're not much to begin with.
Babe losezulwini, yebo-ke asisilutho kangako kwekuqala nje Nkosi. Sida lapha nje ngoba wasikhuluma saba khona, wasondla futhi wasigcina. Sinele sikwemukele, sibonga kakhulu Nkosi, kwathi lokho. Ngothi ngalelinye lilanga siyoguculwa lo mtimba lomtsala lonyanyekako wekuhlekisa lesiphila kuwo uyoguculwa futhi ulingiswe futhi wendiwe njengemtimba wakho siphumule ngekuphepha kulomkhumbi futhi ngelivi lakho manje ekuseni ngamoya loyingcwele ulethe kubantu sigcobo sekubonakalisa sisekugcineni kuguquka tibonakaliso netimanga tiyavela tinto letinkulu tendeka Siyathi Nkosi ukuthi sisekugcineni. Kungako letinto leti tilapha. Cishe impela noma ngasiphi isikhathi sitobona Inkosi ida. Futhi Nkulunkulu ngiyakhuleka wena wathi tinhlitiyo talabantu. Ngibanikela lesipho lesimemo. Bangetha Nkosi bamemukele manje. Wena wathi loyo lotha kimi angeke ngize ngimlahlele ngephandle. Loyo lova emavi ami futhi akholwe nguloyo longithumile. Unekuphila lokuphakathi. Futhi akasayi ekwahlulelweni. Sewuvele wendlulele ekuphileni lokuphakathi. Ngiyakhuleka babe, utosebentana netinhlitiyo tebantu namuhla. Ngingabaniki kuncenga, ngikholwa kuthi lusuku lwaloko selendlulile. Lokuncane nje lonako lokusele Nkosi, bethe basengcodveni, bacabangisisile etikwe kuvuma kwabo, bakholwa. Bemukela Kristu futhi badisho kuthi Nkulunkulu sewufike enhlitweni yabo. Uthi wakhuluma, ngiyakhuleka Nkulunkulu, uma unconcothe etinhlitiyweni ngaphambili. Kuthi lokhu kutoba kungconcotha futhi namuhla. Uma kuke kugcina kunikete babe, livi lakho liliciniso. Siwethulela wena manje Nkosi kuthi umoya loyingcwele manje utosebentana nayo yonke inhlitiyo sisahlabela livesi lekugcina. Inhloko ten tikhotheme, uma ufisa kuta e-altari kuthi ukhuleke mngani losona, woda manje njengoba wemukela Kristu. Noma wena lohlubukile, woda khona manje futhi ume e-altari. Sitokhuleka nawe ngco kulungile.
Life's dark maze I tread. That's what you're doing. And grief around me. Death, sickness, sorrow. Be thou my God, oh God. Be darkness turn. Why sorrow tears away, nor let me ever stray from thee apart. With your head bound.
Tinhloko tena utikhotseme mnakathi ukuthi ngifuna uphakamise inhloko yakho umzuzu. Mnakathi Cox wena kulesakhiwo nemnakathi Fleeman. Ngifuna uphakamise inhloko yakho nine mathotsa nje.
You see what I told you?
Niyabona ukuthi nginitsheleni na? Ngicinisile ngicinisile ngisikini. Kuthi umprofeti aseven lakhe kubakhe manje lolungile wethu babe losezulwini sethula lo mlayeto kuwe Nkosi leto timbewu ihlanyele ekhathi nekujula etinhlitweni talabantu kuthi ngalelinye lilanga lenkhathi mulo Jesu uyofika futhi athole bonke labangcwele lokuthi utokwenda futhi wonke umuntu utohlwithwa futhi ayiswe enkhathi mulweni Kuthi kuyoba lusuku lolunjani lokuthokoza lapho Jesu inkosi yethu abuya. Siyaqonza ukuthi sibonga kakhulu ukuthi siphila kulolu suku. Futhi uNkulunkulu ngiphenduka kuyo yonke into nekwathi ukuthi besingeke siphile kithi lucobo Nkosi. Kodwa sitoni kwekucala nje. Futhi nsuku tonke ngitsemba kuwe. Ngathi ukuthi malanga onke ngiyona. Ngathi ukuthi tindo temalanga onke tendeka kimi nasempilweni yami. Kuthi ungeke uthokotiswe ngato. Kuthi ngivuma liphutha lami futhi ngemukele wena Nkosi yami. Njengoba umphefumulo wami lucobo ulele ealtari manje ekuseni kuleli thabanekele lelincane. Ukhothama lapha Nkosi. Oh uNkulunkulu ngikwehlulekisile emuva ngaleya naletho tiphiwo tebu uNkulunkulu njengoba wakhombisa ngalokumangalisako kakhulu ngaleya ngalo lobunye busuku futhi ngiyaxolisa ngiphendukile kuwe embonweni futhi manje ngesekudla sami kuleli zinga lengiphila kulo manje ngiyaphenduka kuwe Nkosi yami futhi ngicela wena ukuthi utongithethelela futhi utongisida nangemusa wakho ukuthi sewuvele ungitshele ukuthi letinto leti dathi tokwendeka esikhathini lesithako manje ngikwathi ukuthi batokwenda ngakho ke Nkosi ngicela ukuthi ungcwelise umphefumulo wami nenhlitiyo yami njengoba ngikunika wena Oh uNkulunkulu ungatamatamisa umhlaba kuphela kodwa emazulu futhi Nkosi asihambe siye emasimini ngaleya lapho tigitsi tilinze khona Nkosi futhi balamba futhi boma futhi bakhala futhi bacela nemaheden afa ebumnyameni Oh uNkulunkulu nyakadisa lesikhulu sivele sinebuphingi sasemelika lowele ebuleni nesodoma futhi negomora yesimanje Oh wena ndvotsana yekusa Ufike kanjani kuthi wehle na bewugijima kahle kwendekeni kuwe na kodwa oh Jerusalema Jerusalema bekathanda kangakanani ukukufukamela futhi kunjalo neAmerica namuhla njengoba umoya longcwele ukhala enhlitweni yami kukangakhi lapho bengingenda khona sibane lesivutsako esiveni futhi nasemhlabeni wonke kodwa nemukele iHollywood nemukela emafashion elive futhi manje sewunikelwe kuJanes naJambres nekuthi lusuku lwakho lwakho selufike kanjani kuthi le ndvodza lenemandla ilithanyele kanjani live kuthi bahlanganise kuloko lebe bakuthola futhi manje uyathonsa futhi uyesuka uye kuletinye tive oh uNkulunkulu uhlethe emlotheni wemonakalo wakhe uhlethe emgcomeni wakhe webukhathikhati futhi ngalelinye lilanga lenkathi mulo indvodza neNkulunkulu ekulungeni kwakhe lokungcwele iyokwembulwa ezulwini khona ke siyokuma kuphi na Oh uNkulunkulu siphe namuhla ukuthi inhlitiyo yethu iqiniswe kuwe sithethelele tono tethu letinengi ukuthi babe busisa labafundisi laba labalapha manje ekuseni bashumayeli belivangeli Oh uNkulunkulu kwangathi bangaphuma namuhla nalomlayeto enhlitweni yabo ukuthi bathi ngiyasibona sikhathi sekuphela libhodi letimpawu ukuthi ngiyathi ukuthi sisekwahlukaneni kwemigwaqo futhi ngiloko lokungako ngimangele ukuthi kungani inhlitiyo yami yayinjalo beyisolo inyakatiswe kakhulu kule minyaka lembalwa ledlulile yebo nkosi kwangathi bangakubona kwangathi emehlo abo angavuleka bacalatha lapha bese bathi yebo nakuke ngibona tonke letindlo letimbi iti bonakaliso iti mphawu letingetulu kwemvelo tesitha leni wenda imimbangaliso lemikhulu wenda tindlo letinkulu Gangangokuba wenda umlilo wehle uvela ezulwini. Yebo, banema satellite umhlaba wonke jikelele. Futhi titindvo temvelo. Sitha siletha tibonakaliso temlilo. Futhi nako konke lokunye, inyeti yemanga, futhi nelilanga lemanga, futhi nato tonke tindvo tabo. kodwa uNkulunkulu wathi kuyoba netibonakaliso etulu lapho futhi kuthi abaconzanga uthi siphilela kukubona. Ngibonga kakhulu Nkosi, ngibonga kakhulu ngaKristu uthi ngikhulekela kuthi utokwenda ngenceku yakho lethobekile. Nginyembethe tekuthi sola etihlathini tami uNkulunkulu, nginikela impilo yami kuwe ngabusha namuhla. Kuthi ungangisida yini mina uNkulunkulu lothandzekako kuthi ngihlale ngithobekile. Uthi ugcine ngakimi emadoda lathobekile lato kukhonda wena uNkulunkulu lothandzekako. Uthi ngitokwenda imisebenzi yaNkulunkulu kude Jesu uvumele kufa kungikhulule kuleli thabanekeli lekuhlazeka. Bese ke babe ngifuna kuba nawe. Busisa leli bandla lelincane lelithandzekako. uNkulunkulu busisa umelusi wethu lothandzekako lapha, umnakethu Neville, umngani wethu lesimthandzako. Lome lapha kuthi kuyabanza noma kuyashisa, kuthi kulula noma kumatima. Futhi ube usolo udisho kuthi leli vangeli lelimsulwa lenkosi Jesu. uNkulunkulu mbusise nemkakhe lomncane nebantwana. Oh uNkulunkulu, kwangathi angashisa livangeli lingene etinhlitweni tebantu aze Jesu abuye. Mbusise uNkulunkulu, mnike emandla lamakhulu. Siyamthanda futhi siyathi ukuthi uyindvodza lethobekile, kuthi uyakusebentela, kuthi ngiyakubonga ngaye Nkosi kuthi umshiye nalo mhlambi wetimvulo omncane lapha lenge ngaba nawo lapha. Kuthi uNkulunkulu ngiyakhuleka nje kuthi utomsita kuthi angenise letinengi timvu esibayeni siphe kona. Kwendele loko wonke umfundisi lokhona, kuthi akusiko lapha kuphela Nkosi kodwa emhlabeni wonke jikelele, ngoba siyathi ukuthi lusuku luyathinga. Tibonakaliso tilapha Develi sewuhambile cishe njengelibhubezi lelibhodlako kumangalela lokungemanga nekulingisela futhi. Kodwa uNkulunkulu uphakamisa lizinga kumelana nako ngamoya longcwele. Futhi siyabonga manje sibusise kanye kanye futhi namuhla babe, njengoba siya ekukhulekeleni labagulako kwangathi ungagcoba wonke umfundisi ekhathi lapha kabusha siphe kona Nkosi. Futhi kwangathi lonke likholwa ekhathi lapha lingagcotshwa, nawo wonke umuntu logulako agcotshwe.
And may when we go out of here, may every person be made solid well and the glory of God of over our souls as we pray in Jesus' name.
Uthi kwangathi uma siphuma lapha, kwangathi wonke umuntu angaphiliswa nenkathimulo yaNkulunkulu ethi kwemiphefumulo yethu. Sisakhuleka egameni laJesu. Amen.
My faith looks up to thee. Thou Lamb of Calvary. Oh, say.
Asiphakamise izandla zethu sisahlabela. Kancane manje hlala nami. Inhloko tethu tikhotheme, sinikela tonke tindvo kuwe. Gcobo lwethu, impilo tethu, inkonzo yethu. Sisebentise sonke Nkosi, kwangathi wonke umuntu angaphefumulelwa namuhla. Kwangathi lolu kungaba lusuku lesitolo ukhumbula sikhathi lesithe ngenxa yamoya lwengcwele lonathi futhi asibusisa. Manje niketa labagulako Nkosi titsingo tabo namuhla. Siphe kona Nkosi. Bani nesihawu babe. Yenda lokhu ngenxa yaJesu siyakhuleka. Futhi manje tishela lomkhulu wasifundisa sonke ngalelinye lilanga. Wafundisa abafundi bakho njengesibonelo sethu sonke. Wena wathi ngalendlela khulekani. Babe wethu losezulwini, alingcweliswe ligama lakho. Umbuso wakho mawufike, mayendiwe intsandwe yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla sinkwa sethu semihla ngemihla. Futhi usithethelele ngetiphambeko tethu njengoba nathi sibathethelela labo labanetiphambeko kithi. Uthi ungasiholeli ekulingweni, kepha usikhulule kulokubi, ngoba umbuso ungewakho nemandla nenkatimulo, kuze kube phakathi. Amen. Kholwa kuphela uma uthanda thatha. Bangaki labatokhulekelo, singathi bona thandla tenu lofuna kukhulekelo. Angathi noma beningalayina yini, ngalengesekudla lapha, ngebunengi labangenda, nalabo laba ngakulolu hlangothi, balayina esikhaleni setitulo lesisemkhathini lapha. Uma ningakhona labo laba kulesikhala lesi setitulo, layinani ngakulolu hlangothi lolu. Nalabo labasemkhathini wetitulo lapha, kulungile, asihlabele manje. Bangaki lokho abasemhlanganweni phambilini, inkonzo yokuphilisa, asibone isandla sakho nonke nikile. Oh he, umnini mandla onke longu lokungumangaliso. Ngiyathibuta manje into letsite nje ifika kimi, leguqula umcondo wami ngento letsite khona manje. Ngibona le line lalaba khulekelwako mhlawumbe litho sithatha kuze kube insimbi yesithathu ngco uthi kuthi siphume kulo. Uphi umnakethu Tom Meredith usekhona yini lapho? Umnakethu Junior Jackson bobabili bashumayeli. Nine bashumayeli, bashumayeli belivangeli lenikholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu. Wotani lapha umzuzu nje. Umzuzwana nje ngifuna kunibutha lokuthite ngoba umnakethu Cox nalabaningi benu lapha bayathi ukuthi lengcenye lena yeliviki nginitshelile ukuthi bengingafuni inkonzo yokuphilisa manje ekuseni lapha, kodwa benginebangani labathite labangangibita ngekuhlonipha ini. Umnakethu Hall bekabambe imvuselelo inkonzo yokuphilisa ngale kamnakethu Durban, futhi umnakethu Hall bekangale ngende simemetelo evikini leliphelile setinkonzo takhe. Kungaleso sizathu ngende leso simemetelo ngoba ungumnakethu futhi ubambe inkonzo futhi leni mnakethu Hall nguwe loyo mnakethu Hall lapho. Umnakethu Hall ukanye nathi kulungile mnakethu Hall uyavala kusihlwa mnakethu. Ngiyabona mnakethu Durban ungesheya kwemfula banenkonzo yokuphilisa. Ngiyamathi umnakethu Hall umnakethu lokahle inceku legcotshiwe yenkosi. Ngiyathibutha umnakethu Hall. Yebo ke uma kukungaceli lokunengi ungema yini nathi namuhla ekuseni sisathokhuleka sendele labagulako nathi na. Ngiyakutonza kubeka umfundisi lobeka kathi akhuleka kanjalo. Uma nje ndokuma lapha nebukhona benu bunathi kukhulekela labagulako. Ake sithi ayibonge inkosi ngemnakethu Hall. Unenkonzo ngale kamnakethu Durban kuleli viki. Labaningi benu bayingenele akungabateki. Futhi ngafunza kuthanda umnakethu Hall ngesikhathi alapha ngalesinye isikhathi. Futhi ke banempumelelo lengaka. Inkosi imnike impumelelo lenkulu ekukhulekeleni labagulako. Futhi ngikhola ukuthi bekathi akabe lapha kancanyana akhulekela labagulako. Futhi mnakethu Hall ungafuna kusho livi kubafo noma yini engcondweni yakho na? Kulungile mnumzane, sibe nemhlangano lomuhle kuleli viki umnakethu hall sijabula kakhulu ngani kuba lapha futhi manje nine bantu labagulako hayi lokho kuphela labashumayeli lapha sonke sendeli line kanye kanye njengencaba sikholelwa kulone mandla onke sikholwa ukuthi uNkulunkulu somandla kulolu tinsuku tekugcina ngekwenta imimangaliso nekuphilisa labagulako nalabahlaselekile futhi sibona kuba setindzaweni tonke kwakhe kwenta kona kanye nje lokho lathi uyokwenta silapha kuthi sinikhulekele manje ekuseni futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokwenta futhi umzuzwana nje umnakethu uJack Oki lapha lovela eRevival Center ngani singakujabulela kuba nawe mnakethu uJack Oki noma ngabe ukuphi futhi umnakethu usanza kufika ungitshele nje nemnakethu uJack Oki ngabe usesakhiweni na khona ke ngani ni wotani ngqo nganye nathi mnakethu Oki noma ngabe ukuphi nalabanye bafundisi ngani siyajabula nje kuba nani uma nikholelwa ekuphiliseni wotani lapha lona ngumsebenzi wethu ukuthi sende letindlo leti futhi sikhulekele labagulako nalabahlaselekile loko kuhle kakhulu mnakethu Oki kuphi ngabe loyo ngumnakethu Oki lome lapha nani na cha Oki Oki ngi ha utsini kulungile umvangeli noma ngabe ungubani wotha mnakethu lo ngumshumayeli khona etulu lapha inhlanganyelo oh he loko kuhle wotha lolandzelako ungubani ligama lakho mnakethu mnakethu uJack Akli siyajabula kuba nawe mnakethu uJack kuba nathi manje loko kukahle nje futhi kuhle kakhulu nonke ningachawulana njengoba nita ngalapho uthi natane futhi manje nako inkosi lesithumelele kona manje ekuseni ukukhulekela labantu laba nalabanye babo basesimeni sekufa lothathe lo emuva ngqo lapho lofake sicuko lesimhlophe unemdlavuza kunendvota leme lapha embi kwami inemdlavuza futhi kukhona tindlo letinengi letehlukene nako kulele wesifazane lonesicakala lesiphukile lesingaphole sine oh tindlo letinengi lapha thathe lohleti lapha lonesifo sokucacamba kwamathambo esitulweni semasondo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utomvumela asinze siyakukholwa lokho futhi manje bazalwane indvo kuphela lesingayenda kukhuleka ngabe kunjalo na kulekani nje ngibuthakathaka kancane kakhulu namuhla kuthi ngingene kuloko niyabona ngivele nje ngishumayele kamadima ngako manje asikhothamise inhloko tethu ngitocela abanakethu uma ngamunye atokuta uthi usendele indzawo endasi lapha emsamo lapha kude sitokhulekela labagulako ngitowehla kanye nani uthi sitokhulekela labagulako uthi sendlulise labanye bendlule uthi sikhulekele ngamunye uthi sonke sibekatandla etikwa labagulako uthi sikholwa ukuthi uNkulunkulu utobaphilisa niyakukholwa abazalwane na kuthiwani ngako mnakethu hall uyakukholwa lokho ngenhlitiyo yakho yonke na kulungile kutokwenteka ake sithi manje uma nivuma siphumele ngephandle kwehla ngeluhlangothi dinyathelo lapho bazalwane bami uma nivuma uthi ngikwende ube lilayini lelincane khona ngalapho manje ngitocala ngicale phansi lapha uthi sitokhuleka uthi sifuna lonke libandla lihlangane nathi ningakwenta bangane sisakhulekela laba labagulako manje nine bantu kunebavangeli labakahle lapha nebafundisi bemikhankaso yokuphilisa laba lapha kutokhuleka nani manje ekuseni uthi siyajabula kubuyisela inkonzo manje kukhulekela labagulako asikhuleke kanye futhi babe egameni laJesu semukele manje sicela umoya longcwele ukuthi ude etikwethu nekuthi usibusise futhi usiphe loko lesikucela kunamuhla kwangathi emandla eminini amandla onke labakhulu aNkulunkulu angangena kithi njengamanje futhi kwangathi inkathimulo yeShekina oNkulunkulu lo wahlala ngaphansi kwetimpiko letihlukene telikherubi mane kuchamuke emikhonweni levalekile yesiphambano futhi ufike etikwethu namuhla Nkosi njengoba sita sibheke emandla aNkulunkulu sikhulekela lesibusiso lesi kubantu kungendeki namunye namunye ahluleke kodwa wonke aphiliswe egameni likaJesu Kristu amen manje mnakethu nevile uma utothola emafutha futhi ume elunyaweni lwenzawo lapha manje sisacala asikhulekele lothathe loseluhlakene lwembhethe kucala bese ke sehlela phansi kanjalo bese ke sibuyela emuva ngqo uthi siyekele labanye bendlule kulungile inkosi ayibusise manje wonke umuntu emkhulekweni manje baninise emkhulekweni manje Kulungile bazalwane lapha asikhulekele kuphiliswa kwakhe. Baba wethu lo sezulwini, tsatse wethu lolele lapha, utoba kulolu hlaka lwembhethe yonke impilo yakhe. Kodwa siyakholwa babe namuhla njengoba eda lapha kuthi akhulekelwe. Futhi thine bazalwane bakho lesikholwa kuthi utosendela lokhu. Siyakhuleka ngokuthi thoba futhi sicela egameni la Jesu ukuthi utosusa lesi lesimo lesi kuye. Niketela lolo nyawo i-calcium umlende wakhe noma loko lokuphukile. Futhi ngiyakhuleka bangaphiliswa futhi bakhone kuhamba-hamba bathumise uNkulunkulu. Netandla etikwakhe sicela lesibusiso lesi egameni la Jesu Kristu. Amen. Baba uNkulunkulu, njengoba sime lapha e-altari manje ekuseni, futhi lona thathe wethu lolikhalathi, athi kuthi ngalelinye ilanga ngesikhathi Jesu asethwele isiphambano enhla eCalvary, eGolgotha, wawa ngaphansi kwemthwalo wesiphambano. Futhi kwakunendvodza lelikhalathi emkhathini wabo, futhi wasethwala wasiphakamisa, wamsita achubeke asethwale, ahamba etinyathelweni letinengadi tesiphambano. Nansi lenye imathosakade akhe ihleti lapha namuhla Nkosi, leshayiwe igula ihleti kulesitulo lesi namuhla. Futhi bekangaba njalo impilo yakhe yonke uma wena ungeke waba nemusa Nkosi. Ngesheya kwadokotela kodwa akatange. Futhi siyakhuleka egameni la Jesu kuthi umlende wakho uphiliswe. Futhi kwangathi angahamba futhi aphiliswe ngalokuphelele egameni la Jesu Kristu. Amen. Manje wena udiva wehlukile noma cha, woda lapha. Cala nje, phakamisa inyawo takho noma ngabe yini lofuna kuyenda. Khona ke ufuna kuba futhi ngasukuma ngahamba ngetakhiwo. Babe wethu lo sezulwini, umnakethu, umngani wami, umlingani wami lengimathi isikhathi lesidze kangaka. Wangibida elucingweni ngalo lobunye busuku ngithola ukuthi bodokotela bangitshela ukuthi akukho othemba emandle emdlavuza latothatha impilo yakhe. Unkulunkulu othandzekako uyayathi inhlitiyo yemuntu. Uma kukhona noma yini lephambene nenzandvo yakho namuhla, noma yini kwangathi manje ingathethelelo. Kwangathi manje ekuseni leli hour leli impela umnakethu Khali uta kuwe futhi unikela ngalokuphelele impilo letinikele. Nkulunkulu, uma wena bodokotela bangeke batendele lutho letindlo leti, kodwa nguwe kuphela longasusa loko kuphila lapho wende leso simila. Futhi wena lohlala ebungcoleni, wena lohlala wenkatimulo yeshekhina, ungumnini mandla. Sikhulekela kuthi utokwenda kusihlwa ngebufakazi belivi lakho bemandla aJesu lovukile. Silahla lomdlavuza etikwe. Baba uNkulunkulu, manje sicelela sathe wethu, sicela kuthi akhululwe luthando kanjalo njalo. Futhi manje Nkosi ngikhuleka ngekutimisela, kodwa wena utowenda Kristu lofanako. Ngibeke tandla ethi kwakhe Nkosi. Unkulunkulu othandzekako, sibeka tandla ethi kwalona umnakethu lome embi kwami malanga onke. Umkhuleko wakhe wawunxamula, umoya wakhe wawuphambanisa futhi ubuke ngasekushoneni kwelilanga. Oh Nkulunkulu, wenda njalo na-Abrahama aneminyaka lelikhulu ubudzala. Wakhuluma naye wase uthi ngingu El Shaddai. Oh Nkulunkulu, ungumnini mandla. Futhi siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi utokwenda lokungumangaliso futhi uphilise lokhu umnakethu egameni la Jesu. Amen. Amen. Babe wethu losezulwini, njengebafundisi labagcotshiwe belivangeli, labema namuhla njengoba libandla lahlangana etinsukwini letendlula futhi emva kwePentecost bahlangana ndzawonye futhi bakhuleka futhi babe sibuthana ndzawonye njengebanakethu labakholwako nabo bonke bantu futhi sicele ukuthi bantu bahlangane bakwendile Sicela ukuthi ahambe kulendvodza lencane namuhla. Ingaphindzi imhluphe futhi. Uyati babe sibeka tandla ethi kwadzathe wethu. Kuthi sicela lokho egameni la Jesu. Kuthi utolahla lokugula kwemtimba wakhe. Kuthi umende aphelele. Ngesikhathi yenga yehla kuleli line lemadvodza ngcwelisela impilo yakhe kuwe. Nkosi siyakholwa. Lobitelwe ngaphandle impilo lehlukanisiwe. Etinventelive nalabantsako emabandla labo phekile nje ukuthi angene evangelini sibili sikucela egameni la Jesu lo sipha ngekuya ukuthi simuceleni yena amen egameni la Jesu sibeka leli duku inkosi kuwe futhi sicela ukukhululwa kwendvotsakadi yakhe babe sibeka tandla etukatsase wethu njengoba endlula kuleli line labakhulekelwako Sicela ukuthi utomkhulula kulokugula lokhu emtimbeni wakhe njengoba simendlulisa lapha sibeka tandla ethi kwakhe inkosi ngcwelisa kokubili sipho ne inkosi siphe kona egameni la Jesu sicela kuphiliswa kwakhe amen Baba enkulunkulu sibeka tandla ethi kwadzathe wethu sikucela egameni la Jesu njengoba endlula kuleli line lemathotsa Baba enkulunkulu sibeka tandla ethu kumina kethu lomncane futhi sikucela egameni la Jesu ukuthi utophilisa noma yini Baba enkulunkulu sibeka tandla ethu kwadzathe wethu futhi sikucela egameni la Jesu ukuthi uphilise umtimba wakhe futhi umende aphiliswe ngalokuphelele siphe kona Baba enkulunkulu sibeka tandla ethu kumina kethu futhi sikucela egameni la Jesu ukuthi utophilisa lomtimba Uthi lapho endlula endasi kule line lebafundisi ngiyakhuleka nkulunkulu kuthi inkatimulo yeshekhina ito ngingabeka tandla ethi kwalothandzekako umnakethu lothandzekako uthi sicele njengoba asandlula lapha kuthi utohamba kulamafutha lakwenta uhlandwe nguloko lakuthandazelako babe ngibeka tandla ethi kwatsatse uthi ngicela ngeligama la Jesu Kristu ukuthi utomphilisa futhi umsindzise Baba enkulunkulu sibeka tandla ethi kwadzathe wethu njengoba sibeka tandla ethi kwakhe egameni la Jesu indvodzana yakho amen Baba enkulunkulu sibeka tandla ethi kwemnakethu tifo nkosi manini nekukholwa manje lapho bendlula bagcotshwe ngemafutha njengoba livi lifundzisa egameni la Jesu Baba enkulunkulu sibeka tandla ethi kwadzathe wethu inkosi lapho ehla ngaleli line inhlitiyo yakhe ifisa Baba enkulunkulu sibeka tandla ethi kwemnakethu futhi sicela kuphiliswa kwakhe Thank you. Ngena caphela ngalokucakile ngishumayele manje ekuseni ngekuthi imigwaqo imehluka namgwaqo bukane emahluka namgwaqo lapha loluhla lomathotsa
Thank you.
Oh Nkulunkulu, ninimandla onke. Siphe kona Nkosi ukuthi umoya nemandla kutofika ethi kwathathe wethu. Kumende asinze ngalokuphelele. Siyakhuleka egameni la Jesu njengoba endlula endasi kulabafundisi. Kwangathi angaba ngilophelele kusihlwa. Amen. Babe egameni la Jesu sikhulekela leli duku ngalokufanako njengoba lathathwa emtimbeni waPawula futhi ngibita kulekani uNkulunkulu ukuthi asinze manje ekuseni egameni la Jesu. Amen. Lothandzekako lothandziwe mngani egameni linzane nangitsathe lotela ukuthi okhulekela. Ya yenyukela khona lapha nini bazalwana. Babe wethu losezulwini lothandzekako sibeka tandla ethi kwathathe wethu. Uthi sibonga kakhulu ngaye abangcono. Kwangathi kukholwa kwakhe kungete kwamiswa manje futhi egameni la Jesu Kristu. Manje sendene na lokho lokwashiwo inkhosi ngabe kunjalo na siyajabula kuba nebazalwane bethu labavakashile bazalwane lababashumayele kanye nathi bonke labangani laba sanini amen nonke nineleni yeboke nemukeleke sibili kubuya emuva bazalwane bami labathandzekako ukuthi nibe nathi futhi namuhla sitovele nje sikwende kuphuma ngesikhathi siyajabula ukuthi benilapha futhi bazalwane bami ngiyanikhulekela njalo njalo uthi ningikhulekele noma ngabe niyapi uthi nikhuleke manje njengoba ngiphuma ngiya ensimini uthi kwangathi imigwaqo yethu ingawela sikhathi emva kwesikhathi khumbulani umnakethu okay ngingahle kwentekile ngakhumbula labathandzekako bakhe ngephandle lapho eCalifornia ngabe loyo ngudokotela okay wase olo lomunye okay yebo mnumzane futhi ngiyathi kunencumbi yabo okay ngephandle lapho ngangingathi nje kuthi nguliphi lelalichumene naye ngiyathi dokotela okay dokotela Matinyo niyathi kuthi ke futhi khona ngabe usihlobo kuye futhi umzala wakho yebo ke lokho kuhle kakhulu indoda le kahle manje yini lesiyendile kini bantu lapha na naku lokungiko besingeke sime lapha futhi sibeke tandla etukala bagulako ngaphandle uma besikukholwa sibabonile bantu ngathi namuhla bahlethi kulethe thameli khona lapha bantu banemdlavuza baphumputhekile bakhubathekile ake nginikhombise lokuthite nje uma kukhona tihambi lapha bangakhi lapha lophiliswe ngaleyo ndlela uNkulunkulu na asibone tandla tenu tiphakama loko kungaboni umdlavuza futhi nako konke lokunye niyabona na utone ntela lokufanako nani niyabona na manje siyakwenda njengaloku sikholwa umkhuleko wethu futhi manje ekuvaleni ngaphambi kokuthi sibuyisele inkonzo kumnakethu neville khumbulani inkonzo kusihlwa futhi kusihlwa uma akhona lo wadiko lothandzekako longakangeni manje ekuseni ukuthi akhulekelwe umnakethu uholi lapha ukamnakethu Durban futhi lokho kutoba futhi yini leli khele mnakethu na yini 17 and Market eLouisville lapho banemkhankaso wokuphilisa khona futhi ngileso sizathu benginemahloni ngekuba nale nkonzo ngiyakutonza kuya endzaweni lapho lothite abambe umkhankaso wokuphilisa futhi lomunye aqale munye futhi kungaleso sizathu ngishito lokho lengkwende ngetinkonzo manje ekuseni kuhlonishwa kwemnakethu uHoli ngamnakethu uDurban ngoba bobabili babangani bami labathandzekako futhi asifuni umkhankaso wokuphilisa lowelela ngalapha ngesikhathi umnakethu uHoli asenayo lotho welela lapho nginesiciniseko ngaloko futhi ngako siyamthandza futhi manje mnakethu okay Ukuphi mnakethu na? Emashumi lamane, emashumi lamatsathu eWest Market. Lolomunye umnakethu lo nawe lapho. Nikanye kanye na? Ulungile. Manje lawa mashumi lamatsathu, mashumi lamane. Emashumi lamane, emashumi lamatsathu, emashumi lamane, emashumi lamatsathu eWest Market. Eluyivile. Lokunye kukhankasa kuthi ngako kutoba sikhathi lesingakanani lapho mnakethu okhe. Lonke leli viki lelidako. Loko kukahle manje nonke nibe nekugula emashumi lamatsathu emashumi lamane eWest Market ya e41st kuWest Market kulungile loko kukahle manje ngabe kukhona ngibonela abanye futhi bafundisi labalithandana umnakethu lapha unemkhankaso lohamba nzawana thite mnumzana cha cha ya yebo ke loko kuhle kakhulu loko kukahle futhi lomnakethu lapha usi sithunya senkolo eJudean ngiyakholwa akasuye na nesithunywa senkolo kumaJuda ngicabanga ukuthi uhlala eNew Albany futhi ngako sijabula kakhulu kuba ne ngabe ukhona lengumshiyile ukhona yini lo thithe enzawana thithe na ngikholwa ukuthi angikaconzi kukusho usobala umnakethu Junior Jackson niyathi ukuthi ukuphi eNew Albany umnakethu Tom Meredith unengusakada unalo yini libandla umnakethu Meredith akukho bandla kusakada nje ukumemetele emizuzwini lembalwa leyendlulile futhi umnakethu Neville anenkonzo lapha yena ubantu lapha bona lapha yakusihlwa futhi nakulo lesithathu lotako nakulo lonke leviki netinkonzo takhe takhe kusakada kwakhe kungemgcibelo ekuseni kulungile wonke umuntu utiva akahle na thanini amen kulungile bangani ukwenda ufune ukujoyina lesi lesihle sicuku lesijabulile sebashumayele futhi uhambe uyoshumayela livangeli futhi ukhulekele labagulako futhi uNkulunkulu aniphe kona bangani le ndoda lencane lapho lejikwe ngephandle kwengodi yemoto waba nengxenye yensimbi leyafakwa ngaseluhlangothini lwakhe lohamba kuye futhi lwaphumela ngakulolunye luhlangothi kanjalo lothandzekako make lokhulekako uNkulunkulu wamsinzisa ngenhloso lethide kusukela angitshela ngacabanga manje ekuseni ngihlangene naye njengoba ngingena eholeni wangichawula ngathi awusuye lo mfana na wathi yebo mnumzane wathi ubitelwe enkonzweni uNkulunkulu banesihawu manje bazalwane bami labathandzekayo insizwa nje ihleti lapho ifakele ibhantshi lelinsundu kwangathi uNkulunkulu anganiketa ukuthi utoba kukhanya lokuhlabako sise kwahlukaneni emgwaqo Ntotsana futhi ushumayele livangeli ushumayele livangeli leligcwele ushumayele lonke livi laNkulunkulu futhi ungancimphetisi ngalutho mani khona lapho enzaweni yemsebenzi uNkulunkulu utokwenda lichawe lelikhulu kuwe manje asikhuleke lomkhuleko munye wekugcina manje walabagulako babe wethu losezulwini siyakubonga wena ngalensizwa manje ekuseni futhi Nkosi futhi lapho ahleti lapho manje ekuseni alalele livi futhi abona labafundisi laba netinhlitiyo tabo tivutsa emalangabi njengoba babekatandla etuka labagulako lapho bendlula kuleli layini sibona bufakazi lapho bebantu baphakamisa tandla tabo lophiliswe kumdlavuza nebumpumbuthe netihulu nesimungulu nalokhu batekile ku kuyinsayeya futhi sibuka phansi lelivi lelidzala lelibusisiwe futhi lathi letinsuku lethi tathi toba lapha futhi naku sime khona sibona uNkulunkulu longumnini amandla onke nemkhono wakhe weluliwe netibonakaliso netimanga tita siva umsindo wemvula lenengi emoyeni siyathi ukuthi siselusukini lolukhulu lwemvula yekugcina lapho sathane ayoboshwa futhi aphonswe emgodzini aboshwe ngemaketane esimo kuthi angeke akhone kuphuma kuthi adukise tive phindze futhi iminyaka leyinkulungwane kubusa kwesikhathi seminyaka leyinkulungwane kutokwendeka emhlabeni lapho sisadumisa inkosi yethu Jesu kuthi bamhlobisa bamethwesa umchele inkosi yenkosi nembuso webabusi nomhlaba lomdzala losoni uyosakateka uvuleke ngalolunye lwalethe insuku lethe ngesikhathi emandla eatom akululiwe nehydrogen itowenda njalo futhi lonke lwandle nemanti lamanengi ato lwandle luyokhala luze lome oh uNkulunkulu nelilanga lokwehluleka kukhanya nenyeti ayinakuniketa kukhanya kwayo netinganyeti lezulu tiyokuwa njengemkhiwa longapheli lotanyatanyiswa ngumoya lonemandla nebantu bayokhalela emadvala netinsaba futhi kutogcina kuyini lokuphila loku lokuncane ke khona ke labafile kuKristu bayovuka oh iparadise lenjepho Tive ngeke tiphakamisele lesinye sive inkemba phindze. Uthi ngeke sibe nelayini lekukhulekela labagulako. Namuhla lusuku lwensinziso. Uthi babe silethela abantu laba kuwe. Uthi sikucele wena egameni laJesu. Lo washo lokho, celani noma yini kubabe egameni lami kuyokwendiwa. Manje thine akusiwa umkhuleko wethu ukuthi sinekukholwa kuwo. Kukubita kwakhe, sinekukholwa ekhathi. Celani noma yini kubabe egameni lami ngiyolwenda. Manje Sathane, wena lobe umubi kakhulu, futhi ubophela abantu laba, futhi wabeka kufa ethi kwalabanengi babo, futhi wabakhubata, futhi wabaphumputhekisa, futhi benda tonke tinhlobo tebubi kubo. Wehluliwe. Wehluliwe ngoba sende lokho nje Jesu lathi kwende. Ngakho ke ukukholwa kwethu kuyabuka manje futhi kuthi kuwe yekela labantu phuma kubo egameni laJesu. Futhi kwangathi wonke umuntu angasinza ngeligama laJesu Kristu. Ayibongwe iNkosi manje kholwani. Anikukholwa na ngayonke inhlitiyo yami mnakethu Sawula uyakukholwa na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokwenda mnakethu Thoni amen Zathe Snyder uyakukholwa na Zathe uyakukholwa na uyakukholwa Zathe na futhi kukholwa kungiloko lokuqinisekile ngetindlo letethenjwako bufakazi ngetindlo letingabona ngekukholwa sitibonile tindvonga letinkulu taseJericho tiwa Kristu ukuhola ngekukholwa niyakukholwa na amen Siyakukholwa ungake ube nesithunzi sekungabata nakanye uNkulunkulu utokucetsa umnini amandla onke ngiqiniseke kakhulu ngifanele nje ngikulandzele leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwayo amen akamangalisi yini manje singakhothamisa inhloko yethu umzuzwana nje sendele umkhuleko wekuphuma sitocela sonzelani zawonye sikhathi lesincane senhlanganyelo sitocela uma umnakethu nevile Uma angenyukela lapha manje njengoba sonke sikhothamisa inhloko yethu ngelivi lemkhuleko njengoba sihamisha kuqala netinhloko yethu tikhotseme Kumbula nje useceleni kwakho ulapha kwenta lokungiko Vani nje emandla akhe angena kuwe manje. Ngingakhona impela ungakhona. Sakhotha msathini hlokothethu manje mina ke tunevile ngaloko lofuna kukusho